God bless you, brother.
Manje akazange akucethe lokho ngathi ngephutha ngemshado wami ngatalwa sekwendlule isikhathi kancane ngephutha kancane ngemshado wami uma ngingephutha nje ngemgcwabo wami ngulowo lengifuna kwephutha mbamba kufika kuye ngephute mbamba cha bekuthi incingo endlini angikakhoni kubaleka nhlobo futhi ke emva kokuba umkami kanye nabo bebahambile kusenesikhathi ngibe njene tinto letiningi kakhulu kwase ke kuba bantu etindzaweni letehlukahlukene bakhuleka futhi khona manje bangena nesambulo senkhosi sefikela lomunye umnakethu zathe lome emva lapho agula niyathi ukuthi ngiconze ukuthini kuvele kuhambe nje kuhambe futhi angikaze ngikhone ngisho kuchawulana nalabanye bebangani bami lapha labavela eGeorgia netindzawo letehlukahlukene yonke indzawo enhla eCanada ngithi vela ngimubi kabi nje ngekungakhoni kuchawula tandla tenu futhi empeleni ukuphi Fred kusihlwa Fred Sotman Fred uyakhumbula ngalesikhathi lowangishayela lucingo ngaso useCanada wawuta landasi futhi ngakutshela ukuthi ungeti ngemoto na wetha noma kunjalo waba nengodi njenge yahlephula imoto yakhe yacishe yabulala umkakhe umndeni yahlephula imphumulo yakhe futhi yabalalisa bonke esibhedlela ngesikhathini lesendlulile ngesikhathi ngihamba emini nje umnakethu Ben lapha bekemela phaya wetha ngakimi na Rosela wetha ngalapho wathi ngiya ekhaya ngathi Rosela wathi yini ndzawo mnakethu Branham na ngathi ngiva lokungakejwayeleke mbamba ngaloko nabona na wathi ngabe kukhona lokutokwendeka na ngathi angathi kubukeka kanjalo kimi kunenfo lengicwayisile ungishayele lucingo imizuzu lembalwa lendlulile kube nengodi futhi ngako akekho lolimele kodwa bekusandla senkhosi futhi bekashelela kunelichwa yonke indzawo enyakatho futhi washelelela e-Indianapolis futhi wacala kushelela wavundla nemgwaqo ngekushesha impela ngalendlela futhi wamemetha kakhulu oh nkhosi ngiside imoto yajika yabuka emuva ngalendlela futhi yabuya yase ingena emzileni wayo lofanele futhi yacala yachubeka kahle wachubeka wenyuka ngemgwaqo wathi hehe ngibonga kangakanani ngekuphuma kuloko ngoba letinye timoto tita ngqo ngalowo mzila lofanako tindiza nje ngako ke wawela umgwaqo wabese uyema edulu lapho ku ngiyakholwa lokutsite wema ukuthi athitholele inkomishi yakhe yelikhofi noma lokutsite futhi ngaphambi nje kwekuthi aphume kuleyo moto lenye imoto yashaya ngemuva kwakhe ngqo lenye ngemuva kwakhe ngqo lenye ngemuva kwakhe ngqo futhi lapho tonke tela kanyana kodwa wathi uthite nje kwethuka kancanyana kodwa hayi kabi kodwa bekafuna kubonga inkhosi futhi ashaye lucingo futhi atshele libandla futhi libonge inkhosi futhi akalimali noma yini lenye futhi wacela libandla ukuthi lichubeke nekukhulekela ukuthi akhone kufika ekhaya niyabona ungumshayeli losemusha usanza kuthola ilayisensi yakhe nje ngako ke ngibonga kakhulu kodwa kuhlala kubhadala kuthatha leto tecwayiso tenkhosi uthi te yebo ke wathi ngingaphuthelwa ngumsebenzi welusuku kuyini umsebenzi welusuku na ubita kakhulu kunaloko kulungisa lingemuva lemoto niyabona ngako ke kungcono kunako konke kukwenda wena uhlale nenkhosi akunjalo na uma asitshela noma yini kungcono sihlale nako ngoba uhlala aqinisile akanjalo yini yena uhlala aqinisile manje oh loku ngulelikhulu li kube liviki lelimangalisa kakhulu angathi nje ukuthi ngingativakalisa kanjani uNkulunkulu nakini nini bantu ngaleliviki lelimangalisa kangaka leti kube ngiletinye 13 suku leti sibohlongo letijabulisa kunato tonke lengake ngathi shumayela empilweni yami loko kuliciniso mina ngiye ngafunda lokunenga kakhulu ngenkosi nesihausayo lesinakekelako nako konke lesendele kona nekubona umoya wayo usebenta emuva ebandleni futhi ngijabule kakhulu kubona tiphiwo licala kusebenta emuva ekhathi ebandleni futhi niyabona na manje kanye lapho uhambile ubukeka nje kwangathi lo thite utongena impela utovele nje akungcolise niyati batovele bacale kwenda noma yini futhi lapho ungatihloniphi leto tiphiwo uNkulunkulu ngeke akuhloniphe niyabona na kunjalo utofanele utilungise futhi indlela lesikufuna ngayo ngulapho uma kukwenqubo indlela labakhuluma ngayo ngetilimi hayi nje kucaphuna umbhalo kodwa kusho lokuthithe lokutokwenteka futhi uma utochubeka nekuhlonipha ngekuthi thoba sibili ngaloko kutokuqala uma noma ngibani aphuma engqubeni ebandleni moya longcwele utokukhuluma ngqo futhi abatshele ukuthi ungubani futhi lapho batotivela balaywa futhi baye e-altari yidaloko leto diphiwo futhi kubona umfundisi wethu lapha umnakethu Neville bekangumuntu longatethembi luhlobo lwemfana lonemahloni futhi ngiyanitshela bekabukeka kwangathi bekangeke akubambe umakuta ePentecost kodwa kumbona asukuma futhi ahumushe tilimi futhi aprofete ngiyanitshela ubuyakhashane kunjalo asikhulekele umfundisi wethu futhi niyabona tiphiwo ticala kungena ebandleni futhi lomunye lomncane umnakethu lothobekile lapha ulapha ubekafanele kuba lapha nzawana thithe ngicabanga ukuthi ukhona uhlala akhona umfo lomncane lothobeke kakhulu bekavame kuba ngilomunye wemagonsa lapha ebandleni umnakethu Higginbotham indvodza leligugu indvodza lemesabako uNkulunkulu futhi kubona ukuthi usemukele siphiwe sekukhuluma ngetilimi ngubani lobekangake acabange ukuthi umnakethu Higginbotham bekangakwenda loko na longatethembi umfo lomncane lonemahloni bekangafuni kwatiwa akukho nzawo ahlala emuva kodwa niyabona uNkulunkulu angamthatha umuntu lonjalo futhi amsebentise niyabona ngoba akafuni kukwenda ukucala nje kube bekafuna kukwenda angahle aphume akhukhumele kodwa kuphela nje uma aphuma lapho angafuni khona kukwenda mhlawumbe uNkulunkulu angamsebentisa kanjalo June ulapha ungemuva kweliphole kusuka kimi ngitosho lokho ngibevile abantu labanenge bakhuluma ngetilimi futhi ngicabanga ukuthi konke kuvela kuNkulunkulu ngoba awukwati kwenda umsindo ngaphandle kwekusho lokuthithe kumuntu njengana thithe niyathi iBhayibheli lithi akukho umsindo longakabaluleki lokusho ukuthi akukho umsindo ngaphandle kwekuthi usho lokuthithe ngeke wende noma nguluphi luhlobo lwekusho lokuthithe ngaphandle kwekuthi usho lokuthithe bengihlala ngitibuta ukuthi kungaba kanjani lokho ngaze ngaya eAfrika futhi ngeva yonke leyo misindo futhi ngathola ke ukuthi kwakuliphimbo lemuntu lothithe ngaletinye tikhathi liphimbo lengelosi nakanjalo njalo kodwa Junie Jackson longatethembi lonemahloni lode sibinzi umshumayeli wasemaphandleni ngephandle lapho welibandla leMethodist endasi le endasi ekhathi ngase Elizabeth eIndiana emuva le emahlathini lothulile longeke asho lutho lothi akabe nemahloni kwakubukeka kwangathi ngiyobona ngalesinye sikhathi ngifuna kumthatha ngimchawule ngithi shano lokuthithe June uyabona yekela nje kuhlala lapho ungibukile kanjalo siyohlala phansi esiphundini ngephandle emahlathini futhi uyohlala lapho bese uthi yeboke ngiyacabanga kulungile ngiyothi June ngitivela kwangathi asengikusholo bona uyabona unesa kakhulu kimi uyabona futhi uNkulunkulu wamupha sipho sekukhuluma ngetilimi angaze ngivele olunye lulwimi lolucacile kuto tonke empilweni yami niyabona na mbukisise yena ebandleni niyambona lo wesifazane lomncane lokhulume manje ekuseni angamathi lolomunye wesifazane na futhi munye angamathi lolomunye nalona umsindo weliphimbo lokwashiwo ngawo futhi ngesikhathi kuhunyushwa ngemsindo lofanako bongamisa bokhefana ngalokufanako nje kubuya futhi lomlayeto beuphelele ebandleni niyabona ukuthi lokho kukanjani na manje besifanele sibonge uNkulunkulu manje ningathi shaye sifuba uma wenda uyadehlisa uthi devil utokubamba kobeka nje uthi Nkosi ngigcine ngibhace emuva ungacali nje ungivumele ngikhukhumuke ngaphambi kwesikhathi angeke akuvumele uphume engqubeni uma wenda ngalesinye sikhathi lokho ngeke kwasho lutho uma wenda ngani umelusi lapha utokutshela uyabona le tiphiwo atikameli tibe lapho uma wena uma sishumayela ngalokuvamile uma tiphiwo tisebenda kahle ebandleni sitokwenda nihlangane sikhathi lesithe ngaphambi kwalenye inkonzo sivumele inkosi isebenzisane nani lapho niyabona ngoba khona ke kule ngcenye ngeke kukuphatamise nakancane manje sisesebandleni ngaletinye tikhathi ufanele uthule kwesikhashanyana kodwa uma uNkulunkulu anemlayeto nzawana thite noma kulenye utowukhipha uyabona wena miyekele nje kodwa kwende njengokufundzisa kweliBhayibheli futhi umnakethu nevile mhlawumbe utobe afundzisa ngaleto dinto lesitotama kukwenda ngitotama kumsita ngalokuchubeka ngalokusemandleni ethu sobabili nzawonye kukukhipha futhi sikukhombise ukuthi kusetshenziswa kanjani utiva ungcono umnakethu wasePoland na loko kukahle oh inkosi imbusise kanjani eminyakeni lesiphohlongo leyendlulile ngamtshela ukuthi lokuthite kwakutokwendela bekadideke wonke wakati cuti nzathu loqinile sibili nenkosi yathi ngalolo lunye lusuku kunendvota letako inetinwele letimnyama nemehlo lansundu isidudla ungayijikisi ngithumela kuwe ngathatha umbhalo lapho nje yayidideke khona ngase ngidibekela phansi sicheshana seliphepha ngase ngikubeka lapho ngemva kwesikhashana nayo ita ikhuphuka umkami wathi kunendvota ngephandle lapho letokubona ngathi ngiyo leyo yingenise futhi ya yangitshela lokwakushitiwe kuyo ngaphansi kwephefumulelwa ngumoya loyingcwele ukuthi yayikadze ihleti ikholwa kanjani futhi yabambelela emlayetweni nakanjalo njalo emkhathini webantu bayo noko yagcekwa yahlala ngqo nawo yathi esikhathini lesithithe lesendlulile emhlanganweni ukuthi ngakhuluma nayo futhi ngabitha ligama layo nekuthi ngaze ngalisho kanjani lelo gama angathi yathi kwabitha ukuthi ngiliphele noma lokuthithe noma lokunye emhlanganweni yathi yayiphethe luswane emkhonweni wayo lebeline kucubuka ebusweni balo futhi yathi loluswane loluncane lwahlanjululwa ngalokugcwele lokugcwele nje nekuthi kanjani inkhosi futhi ngathi yebo ke into lethi ngako manje kwehlela ebandleni futhi ubhaphathiswe egameni la Jesu Kristu ngihlangane nayo esikhashaneni lesendlulile esicongweni senthaba ngoba yehla yabhaphathiswa egameni la Jesu Kristu manje senelisekile ngako konke itivela kahle ibiyela ekhaya ngiyethemba ukuthi itongi humushela ePoland ngalolunye lwalethi insuku lethi naseGermany futhi ekhathi emuva ngaleya kuletho tindzawo lapho inkosi ikubusise mnakethu indlo letine kakhulu leticebile inkosi yethu letentako kubona nje sihawusayo sayo usuka kanjani empumalanga eshonalanga enyakatho naseningizimu uhola bantwana bakhe labathandzekako bahlangana ndzawonye bakhipha batamatamisa phansi kunengi lokungashiwo manje ningakhohlwa ngelisondo lelitako ebusuku inkosi yethu ithanda ngelisondo lelitako ebusuku sitobane ngelisondo lelitako ekuseni njalo inkonzo yokuphilisa sizathu ngisho lokho kuloko mhlawumbe khona ke uma kunaloku nengi kakhulu ngelisondo ekuseni ngitobane nelisondo ebusuku kude ngibuyele kuko niyabona kodwa uma ngingakuthola konke ngelisondo ekuseni yebo ke kulungile ngalesithathu ebusuku umkhuleko wemhlangano wasekhathi nelivile manje kini nine bantu labalapha ngasekhaya nine bahlobo buthanani lapha nibe nemhlangano wemkhuleko ningakugeji lokho hlalani nako ngqo niyabona futhi khulekani nifunisise kusondzela kuNkulunkulu ningavumeli buhlanya bufike emkhathini wena gcinani unalokunenga kakhulu lokuliciniso ukuthi ningemukela emanga niyabona ni ningabi seluhlangothini lolungakalungi hlalani nikahle ngive amen lo ejwayelekile kunalo lengumvile iminyaka nakethu Russell Creech bangitshela ukuthi Phethi bekunguye lolokhulume ngetilimi emuva lapho ngalo lobunye busuku Phethi ukuphi na ulapha sithandwa na ya he bengingeke ngimathi ngisho kube bengimbonile kodwa ngikhola ukuthi ngabamba lo mzana etandleni tami futhi ngamnikela enkosini khona lapha futhi usengudzathe lo mncane meda uthi iteli chichi leliselincane lelihle leliselincane ngemandla amoya longcwele etikwalo likhuluma Russell uyindvodza lenjingile yebo ungiyo ukuphi thathe Krishna angambona ngabe ukhona na emuva lapho oh thathe Krishna ngibonga kakhulu kanjani ukuthi uNkulunkulu ukunikete umntwana lonjalo leni awuconzi ukuthi ngibonga kanjani kanjani eminyakeni lapho emachichi ahalatisa futhi ahleka futhi aqhubeka uyathi nesithuku sempetro kulaba fo laba kuhula kwabo tinwele ibe style selidata nayo yonke into futhi kanjalo nalomntanyana lomncane lapha unemandla amoya longcwele ukhuluma ngetilimi lapha oh he Mangakhe madoda kusihlwa bashumayele ePentecostal lebe banganikela impilo yabo yonke uma bebangabona indodakati yabo leli khithi lele ngaphandle ephathini yemculo wekuthi inyukunya bende lokho kuhloniphe nje nje lokho mnikele ngiyathi ukuthi wendani lapho kute kuthutha ngende into lefanako ngasebenta lusuku lolunengi lolumatima kodwa mnakethu ukhulisa labo bantwana kodwa khumbula uNkulunkulu wethembekile uniketha umvuzo yebo impela ngitobuyisela uNkulunkulu akubusise phethi sithandwa bengingeke ngikwathi kube bengubonile ngiyacabanga kodwa ungake ulinge ushiye leyo ndlela lecondzile sithandwa ungalokothi uvumele devil afake noma yini kuwe njengelihabhula lelihle lelisagolide ngoba litoba lilamula uyabona yekela lento futhi uyishiye kanjalo gcina emehlo akho akuKristu ngqo bona kanye nje esiphambanweni futhi ube solo uchubeka ngoba li hour selisedude niyabona na dine ngakhulu tindo tekukhutsata lebe ngingadisho nje kibusiso taNkulunkulu bengingakwathi kuvakashela labanene kuthi lonke leli viki angaze ngikhulekele bantfu labangetulu kwemashumi lasihlanu ngiyacabanga nekuphuma nekungena kanye netimo letiphuthumako nalokunye lokungenako nakanjalo njalo kodwa bengisolo ngimatasatasa ngidadisha kodwa manje ngelisonto letako sitobe sikhulekela abantu futhi sicele inkosi ukuthi yehle futhi isinike emandla lamakhulu futhi itivete yona lucobo kithi ngelisonto letako ekuseni inkosi Thanda Oh ngiyakutonza nje ukucala kulomnyaka lona welibandla ngoba ngiyathi ukuthi uwe kugcina wayo futhi manje kuloku utoba kusongwa kweminyaka yelibandla lesikhombisa nijabulele na manje khumbulani ngisho lokhu ekugcineni njengoba ngenda ekucaleni kungenteka kube netindlo letinengi kungenteka kube netindlo letinengi longavumelane nami ngalokucinile kodwa ungangibambeli kona yabona ngithande nje noma kunjalo ngoba bekungeke kwende mehluko lokho lobo uyokwenda noma lokho lobe utokusho ngitocabanga lokufanako ngawe uma noma yini lokunye uyabona uma noma yini ngiyocabanga lokunengi ngawe kodwa ngiyakuthanda uNkulunkulu uyakwati lokho akekho umuntu longabita ligama la Jesu Kristu kodwa lo lengingamthanda niyabona na futhi angifuni noma ngubuphi bumunyu noma kungabi nanzaba naloku nje besingeke savumelana ngalokuqinile kube besihlethe etafuleni futhi lomunye adla lihlobo lunye lwephayi nalomunye lolunye loko bekuyofana nje njengakhona lapha niyabona uma sekuta enhlanganyelweni lomunye nalomunye siyathandzana futhi uma singakwenti loko bonake sifanele sikwente loko futhi uma angeke sachubekela phambili uNkulunkulu site sende loko ningakhohlwa nje ningakhohlwa kuthi siphiwule sikhulu kunato tonke iphiwo luthando noma ngikhuluma ngelulimi lwabantu nelethi ngelosi nginikele ngemtimba wami kuthi ushiswe njengemhlatshelo ngibe nako konke kwathi nakanjalo njalo angisilutho ngako kodwa uma loko lokuphelele lokuluthando uma tonke tiphiwo takamoya ningakakhongwa mzawonye ngeluthando ngeke kubambelele noma ngimuphi lomunye khongolo utochekeka kodwa luthando luhlala njalo niyabona loko ngibase Korinte bekucala sahluko selishumi nakuthathu manje kusihlwa kungena kulomnyaka lomkhulu welibandla oh he manje singahle sibe cishe ikota emva kwensimbi kusihlwa imfica futhi manje ngalokucinisekile ngiyacolisa ukuthi asinayo indzawo leyenele kodwa kuhlela wonke umuntu sihlalise wonke umuntu njalo kodwa asinayo nje futhi mhlawumbe ngalelinye lilanga siyoba nayo kodwa manje ngifuna kunicela ukuthi ningentele umusa niyakubona kuma kwami futhi niyathi ukuthi utongibitha linani lelingakanani ngalelinye lilanga niyabona futhi li awaselisedude niyabona na manje ngifuna nende loku ngikhulekeleni njalo futhi khumbulani bengethembekile njengoba ngathi ukuthi ngethembeke kanjani Niyabona futhi ngiyaconza ukuthi angisesuye umntwanyana nje ngineminyaka lengamashumi lasihlanu nakunye kudzala futhi ngilapho kwami angikwathi kuhamba aze uNkulunkulu angibide futhi ngitohamba ngendlela lafuna ngihambe ngayo futhi kutoba nguloko nabona na kodwa ngifanele ngethembeke futhi ngikhulume liciniso kungakhathaleki ngako ngiyathi ukuthi kuluhambo lolunesidunge ngalesinye isikhathi kodwa kuphela nje uma anawe kwenda mehluke muni na niyabona na manje ngaphambi kokuthi singene kulomnyaka lomkhulu welibandla angathi uma besingasukuma manje sendele umkhuleko kwesikhashana nje futhi loko ukuthi kukuvumela weluleke ukuthi utivele kancane kule nkonzo yekuvala ngabe kukhona bangathi lapha labangathanda ukukhunjulwa embikwa uNkulunkulu na vele niphakamisele tandla tenu uNkulunkulu ngikhumbule onkosi ekupheleni kweminyaka lapho kuphila sekuphelile ngikhumbule babe wethu losezulwini asinato tilimi letenele kuvakalisa kubonga kwethu ngebukhona bankulunkulu lophilako lobe busemkhathini wethu kuleli vikile lendlulile netintho lesitifunze ngawe kuthi utembule kanjani wena kithi kuso sonke lesikhathi nekuthi ulicacise kanjani kithi livi lakho Besilindze wena kanjani nekuthi setame kanjani kuvakalisa luthando lwethu futhi sahluleka kukwenda Nkosi ngoba atilimi letifako athi khonanga kwenda lokho kuthi ngisho nange kusisindzisa futhi wena ngisho nange kusinika kulambela wena ngoba kubhaliwe evini babusisiwe labo labalambako kulamba nje kusibusiso labalamba futhi bomele kulunga wase ke wenda lelo licaphulo lelikhulu ngoba bayokwesuthiswa manje siyakukholwa lokho Nkosi sithethelele ngemaphutha ethu futhi njengoba singena kusihlwa kulomnyaka welibandla lekugcina lokuyilaudisiya ngemuva kokuba sesibonile imibhalo nemlando ushaya ngaso sonke isikhathi ncamashi ngako babe lelicaphuno lelivela esiprofethweni sakho lesikhulu lapha salomnyaka wekugcina utoba njengoba nje leleminye iminyaka lesithupha beyinjalo babe ngiyakhuleka ukuthi utovumela moya lwengcwele ethe kithi kusihlwa manje futhi usibusise njengoba sisachubeka nekulinza wena egameni la Jesu amen ningahlala phansi Uma inkosi ithandza incwadi ito ngekushesha lesingakukhona umnakethu liyo ukususa ku tape yimagnet ekukufinyeteni kuchubekela ekukufinceni kusuka lapho kuye ekutypeni bese kungena incwadini futhi kambe Rosela utoba nencwadi yakhe mathutyane esibili nje sithakwa lesisindzisiwe nonke niyayikhumbula indzaba yakhe kuthi moya loyingcwele wambitha kanjani emhlanganweni futhi beka besaphoniselwe lithawula tindzawo tekugcina abantu letine talabagcilatwa jwala letinkulu kunato tonke futhi wacoshwa nathi bhedlela lesasikhona eChicago futhi inkosi Jesu ngesikhathi semzuzwana wakususa konke kuye uhamba nje esuke ejele aye kuletinye tindzawo atshela abantu ukuthi uNkulunkulu angakhulula kanjani akhuluma nalabagcilatwa jwala nakanjalo njalo beyakadze nebufakazi bakhe uzuzele abantu labanengi kuKristu manje umnyaka welibandla wekucala ningangitshela ukuthi wawuyini na Efesu wesibili Smyrna wesithathu Pergam wesine Thyatira wesihlanu Sardes wesithupha Philadelphia wesikhombisa Laodicea Wekucala wawusemkhathini wa AD 55 na 170 Efesu Smyrna 170 kuya ku 312 Pergam 312 kuya ku 606 Thyatira 606 kuya ku 520 Sardes ku 520 kuya ku 1750 Philadelphia 1750 kuya ku sithupha ku 6 manje kwacala eminyakeni wase Laodicea kwagabanca futhi itolo ebusuku sangena ekugabanceni lokuncane manje kusihlwa sithatha kuphela kwe Laodicea sikhola ukuthi libandla lase Laodicea laqala nga AD 1906 ngiyabikethela manje khumbulani Kubikethela ikakhulukati nine lenilalele eThepini angisho ukuthi kutoba njalo kodwa ngibikethela ukuthi utophela nga 1977 kuthi libandla litohamba ngalokuphelele lingene ekudubukeni futhi litokhishwa emlonyeni onkulunkulu futhi kubuya kwesibili noma kuhlwithwa kwaKristu kungahle kufike noma ngasiphi isikhathi. Manje ngingawugeja lowo mnyaka, ngingawugeja ngeminyaka lengamashumi lamabili, ngingawugeja ngeminyaka lelikhulu, angathi kuthi kukuphi, kodwa ngiyabikethela nje loko ngekwembono la ngitshengise wona, futhi ngithatha sikhathi ngendlela lokuchubeka ngayo. Ngithi kuyoba nzawana thite ekhathi kwa-33 na-77. Lo kungenani lesive lesikhulu sitokokhela imbi letosi sisakada sibe ticucu, niyabona. Manje lokho kusondzele impela, kusondzele kabi kabi. Futhi ngingaba neliphutha, ngiyabiketela. Wonke umuntu uyaconza na. Phanini amen uma nicondza. Niyabona na. Kodwa inkosi inkhombise umbono wesifazane lomkhulu lonemandla nga-1933 kusephepheni ukuthi Roosevelt uyobangela kanjani wasita ekubangeleni umhlaba ukuthi uye empini, ukuthi Msolini uyokwenda kanjani kuhlasela kwakhe kwekucala Ethiopia, ukuthi uyoyithatha kodwa uyokuda ekupheleni lokulihlazo, nekuthi kanjani ukuthi bese-ke lama-izimu lamathathu bunasizimu, patsizimu nebukhomanisi konke kuyosongeleka ebukhomanisini. Futhi bangakhi ekhathi laba labangikhumbulako ngiqhubeka nje kuthi nime kuthi ngikuphinzaphinza lokhu ngitonitshela, caphelani iRussia, caphelani iRussia, inkosi yasenyakatho, caphelani iRussia, inkosi yasenyakatho, caphelani iRussia, inkosi yasenyakatho. Bangakhi labangivile ngisho nje ngivivisa loko kaninginengi na. Le misizi le midzala, niyabona, emuva engcenyeni yangasekucaleni yelibandla ngime lapho nje futhi ngikuvisisa kaninginengi. Caphelani iRussia, inkosi yasenyakatho, niyabona kuthi yini leto yenda, ngoba onke lawo ma-izimu ayobuthelana angene eRussia. Ngase-ke ngiyasho ukuthi lesive lesi ekugcineni siyoya empini neJalimane, futhi iJalimane iyokwakhiwa elubonzeni lwakhongolo, futhi loko kwakulubonza iMaginot iminyaka lelishumi nakunye ngaphambi kwekuthi ite icalo kwakhiwa, iminyaka lelishumi nakunye ngaphambili. Futhi ngathi emamerika atoshaya kabi kabi kulolo bonza. Labanye balabazalwane lapha beba kulolo bonza, umnakethu Roy Robertson nabo babute kuthi kwendekani, impela bakwenda kulungile. Kodwa ekugcineni ngathi sitonqoba futhi sitoba ngilomunye walonqobile empini emkhathini wethu neJalimane. Manje ngathi kwase-ke emva kwaleso sikhathi kuthi isayensi iyothuthuka sibili, bakwenda benda ibhomu ye-atom nayo yonke into. Ngathi ngesikhathi sekuchubeka kwabo bayokwenda imoto iyocala kwakheka njengelicanza njalo njalo. Futhi niyayikhumbula ihudi lenkulu yakadzeni nga-1933 lingemuva lelikhulu lehla kanjena, lithayi lelisiphele lingemuva kwayo na. Bukani kuthi injani manje, niyabona, yendiwe yacisha, niyabona, njengelicanza. Futhi ngathi ekugcineni batosungula imoto lebangeke badzinge ukuthi ibe nelisondo lekuqondzisa kuyo. Ngibone umndeni wehla ngebite ngekuthi ngumgwaco emotweni lenengilazi ngetulo. Imigwaco lemikhulu lebukeka kahle nemoto lenhle, futhi bebahleti babukene lomunye nalomunye nale moto yayithi ihambela yona, ichubeka ihamba ngasemajikeni nayo yonke into. Futhi banayo le moto manje, seyivele ilungisiwe, banayo le moto. Ngase ngiyashoke, oh, isayensi iyothuthuka kanjani ngalolo suku. Ngathi khona-ke ngibone batovumela besifazane kuthi bavumela besifazane bavote, kuthi ngekuvota batokhetha umuntu longakafaneli ngalolunye lwalethi nsuku leli, kuthi nakwenta elukhethweni lolwendlulile. Kwakungemavoti ewesifazane lakhethe Kennedy, siyakwati lokho, niyabona. Emkhathini wemishini lendiwe ebutsotsi netintho letihleliwe leto i-FBI leyathi dalula, futhi umuntu bekangaba kanjani? Kungani bangenti lokuthite ngako na? Kungani kungashiwo lokuthite na? Ha, bayesaba kuthi umuntu lothite uyolahlekelwa ngumsebenzi wabo. Niyabona, sicuku nje setembusave lesibole phuhlu nguloko kuphela nje impela. Akukho, kukho, akusuye luxolo. Kude insinziso kule sive lesi. Ayikho insinziso kunoma ngisiphi sive. Insinziso ikuJesu Kristu, uthi yena yedwa. Kunjalo. Manje ngiyabonga ngeAmerika Ngiyanqonotha ukuhlala lapha kunekuba kunoma ngiyiphi lenye indzawo emhlabeni ngoba ngephandle kweCanada, iCanada neUnited States ingemawele, yakwathi lokho, ivele tibo makhelwane, indzawo lemangalisako. Kodwa ngikholwa ukuthi ngiyanqonotha ukuhlala lapha kunanoma ngikuphi lapho ngathi khona ngoba likhaya lami. Ngiyajabula ukuthi ngingumerika futhi ngiyabonga ngako. Kodwa ngiyanitshela empeleni idzinga imvuselelo lelwisana nayo. Impela iyayidzinga futhi ngeke iyithole. Cha mnumzane, hhayi sayophinze ivuke. Cha mnumzane, seyihambile. Niyakhumbula cishe eminyakeni lesihlale endlulile eChicago, lowo kusetheyiphini unako jini ngathi usemkhathini wekuthi batoyemukela kulo mnyaka noma batokwehla njalo njalo. Futhi bakwendile niyabona, futhi batokwenda ize ekugcineni iyohlangana nesiphetho sayo. Kodwa kutoba nowesifazane lonemandla, manje khumbulani, lokhu kusetheyiphini nako. Wesifazane lonemandla, wesifazane lomkhulu, usemkhathini wokuthi uyoba umengameli, noma kutoba ngowesifazane lomelela libandla leKatolika, lengicabanga ukuthi ngiko. Utokwengamela lapha ngalelinye lilanga. Uthi utobusa lelive. Lesive lesi sive sewesifazane. Umjeka wendiwe ngowesifazane. Inombolo elishumi nakuthathu laqala kuba khona. Inkanyeti letilishumi nakuthathu. Imishi lelishumi nakuthathu. Emakoloni lalishumi nakuthathu. Yonke into ilishumi nakuthathu. Lishumi nakuthathu. Lishumi nakuthathu. Kuchubeke kwehle ngqo. Inkanyeti letilishumi nakuthathu edoleni laso lesiliva manje. Konke kulishumi nakuthathu. Inombolo elishumi nakuthathu. Futhi ivela esahlukweni selishumi nakuthathu sesambulo, lishumi nakuthathu ngalokugcwele. Yonke into ingewesifazane, wesifazane, 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 kuchubeke kwehle ngqo. Futhi wengamele onke emahhovisi, wengamele iHollywood, wengamele TV, wengamele emahhovisi, wengamele konke lokukhona. Imalungelo lalinganako newesifazane, uvota nendvodza, wethuka njengendvodza, unatha njengendvodza, noma yini lenye. Futhi ungumsundu wekudweba nje welibandla laseKatolika ngekukhonda kwewesifazane. Sebavele bakhonda wesifazane empeleni. Ungulobe ndlula bonke wesifazane lothiphethe kabi. Ungumsundu wekudweba lo yendlula yonke devil lake waba nayo. Mubi kunawo onke emabhara etshwala lake abakhona. Angathumela imiphefumulo leminengi ezihogweni kunawo onke emabhara etshwala eveni. Kunjalo wesifazane lolungile uligugu emcheleni wendvodza. Washo umuntu lohlakaniphile kunabo bonke emhlabeni, indvodza ifanele imhloniphe umfati lolungile. Niyabona, kodwa lo mubi ungemandi engatini yayo, uthi ingati yakhe ikuphila kwayo. Nina besilisa leninebafati labalungile, anathi ukuthi benifanele nimbonge kanjani uNkulunkulu ngemfati lolungile. Ngoba uma uNkulunkulu beyanganiketa indvodza noma yini lengcono ukuthi ibe ngumsidi, ngabe wakwenda. Kodwa wesifazane ungumsiti lobendlula bonke uNkulunkulu lebekangamnika indvodza. Kodwa ngesikhathi bajika kwakunguye ensimini yase-Edeni lo wakhethwa ngusathane ukuthi abe lithulusi lakhe. Akayithathanga indvodza, wathatha lowesifazane. Kungani angayanga ku-Adam ukuthi amnike kuncanela na? Uthi akulowesifazane futhi uyamniketa, niyabona. Ngoba kwakungulowo lamkhetha. Nkulunkulu wathatha indvodza nasathane wathatha wesifazane. Futhi bukani endasi kuchubeke ngqo. Futhi ekugcineni ngesikhathi iBhabhiloni imiswa ekucaleni yahislophu lethi emaBhabhiloni lamabili wesifazane ngesikhathi kuta kwehlela eminyakeni. Manje kuphetha umnyaka webetive. iBhabhiloni yacala kanjalo. Futhi iphetha ngekukhonda kwewesifazane Maria ebandleni. Lusuku lolunje phole siphila kulo. Manje iLaodicea umnyaka waseLaodicea leligama lisho sivuvu, wanzelwa timphahla futhi ucabanga ukuthi ake sweli lutho. Kodwa leBhayibheli lithi uwe kuhawukelwa, uphumputhekile, uyajabukisa futhi ungcono simo lesinjepho. The reward to them who overcome in this church age. Umvuzo kulabo labanqobako kulomnyaka welibandla. Kuhlala esihlalweni sebukhosi nenkosi. Manje inkanyeti noma ingelosi noma sithunywa salomnyaka welibandla asatiwa. Now the first church age. Manje sithunywa salomnyaka welibandla lekucala kwakungubani lona? Paulo, Efesu, Smina, Irenaeus, iPergam, Martin Longwele, eThyatira, Columba, eSardes, Luther, eFiladelfia, Wesley, futhi ku lona waseLaodicea asathi namanje, futhi cishe ngeke sathi uze uphele wonke. Kodwa ngingathanda nje kuniketa licaphuno lami lekuthi lengelosi itawuba yini, kuthi yini lesiyibukile, kungalunga na. Ngenxa yokuthi sinesikhathi lesincane, ngibhale nje licaphuno lelincane lapha lo lengikucabangile. Ingelosi yaleli bandla laseLaodicea kulichetha manje idoba sekupheleni kweminyaka njengato tonke leletinye njengeliBhayibheli idoba sekupheleni kweminyaka. Hayi ekucaleni kwawo, ekupheleni kwawo, ngoba ingelosi ihlala ita kutokwekhuta ngoba bona ngaloko labakwendile. Kuyo ingelosi yelibandla laseLaodicea, bhala letintfo leti, niyabona. Kuyo ingelosi yelibandla laseSmina, bhala letintfo leti, niyabona. Ngamunye uwengelosi ekupheleni kweminyaka, bawula ekupheleni kweminyaka, futhi kuchubeke kwehle, kuphela kweminyaka, kugabanca, kuphela kweminyaka, kuphela kweminyaka, kuloko lokwenta ugabanca, niyabona. Kuyo ingelosi ikhuluma ngaloko lobe kukhona, lokugabanca lapha. Kuyo ingelosi kuphela kwalowo mnyaka, niyabona. Kuthatha khona lapha. Kwenda umgabanco njengetitebhisi letikhuphukako iminyaka yelibandla lesikhombisa.
Now, this angel that comes in this day,
manje lengelosi lefika ngalolu suku lolu, ngifuna ku nginento letsithe lebhalwe lapha. Ngingathanda nje kuyifunda, kodwa yona iyokwatiwa engcenyeni yokugcina yeminyaka. Futhi ngoba sisondzele kakhulu kulowo, sisondzele kakhulu kulowo mnyaka wekukhanya, kuthi mhlawumbe seyisemhlabeni manje, niyabona, angiyadi.
He will be a mighty prophet that will be rejected.
Yona itoba ngumprofeti lonemandla lotokwaliwa libandla lelive, ngoba bayochubeka ngqo bangene etonweni tabo, futhi ekugcineni bahlantwe baphume emlonyeni wankulunkulu, baphume emlonyeni webukhona bankulunkulu. Ngikholwa kuthi kuyoba ngulomunye lo njenga Eliya. Ngitoniketa tizathu tami kuthi leni manje ake nje sivule ngalapha encwadini yamalakhi umzuzwana nje. Ngitoniniketa kuthi kungani ngicabanga ukuthi kutoba ngumunye logcotshwe ngamoya wa-Eliya. Manje ngifuna nigcoke emakepisi enu emusa manje. Malakhi sahluko sesine. Manje lalelani ngisafunza. Futhi wena eBhayibhelini lakho, manje cabangisisa sibili manje imizuzu lembalwa lelandzelako. Manje ngaphambi kokuthi singene eminyakeni welibandla. Ngoba bukani luyeta lusuku luvutha njengelitiko, futhi bonke labatichenyako, ya bonke labenta lokubi bayoba mabibi, futhi lolusuku lolutako luyobashisa, isho inkosi yempi, futhi aliyubashiyela kwasamphanze neligala. Uthini yena na? Ukhulumela ethi kwelusuku lolutako, netokuvuma lokho na elusukini lokufika kwenkosi. Kodwa kini nini manje bukusisani, manje uphendvula Israyeli manje, wathini na? Ngoba bukani luyeta lusuku khashane ngale loluyovutha. Kodwa kini nini lenilesabako ligama lami yophuma langa lekulunga linekuphilisa etimpikweni talo, futhi niyophuma futhi nitshakadule njengemathole sibaya, futhi niyobagcobagcoba phansi lababi, ngoba bayoba imilotha ngaphansi kwemathe etinyawo tenu ngelusuku lengiyokwenda loku ngalo, isho inkosi yendo. Hayi lolusuku lwayoshisa ngalo umhlaba, kuyogcobagcoba phansi ethi kwemilotha yabo leso sikhathi seminyaka leyinkulungwane kusobala, niyabona. Khumbulani umthetho wamosi inceku yami lengamiyala yena eHorebu ngaye wonke waka-Israyeli netimiselo nesahlulelo. Bukani ngiyothuma kini Eliya umprofeti lungakefiki, futhi lusuku lwenkosi lolukhulu nalolwesabekako, futhi uyophendvulela tinhlitiyo tabo babe kubantwana netinhlitiyo tebantwana kuboyise. Funa ngifike ngishaye live ngesicalekiso kuphela kweli testamente lelidzala.
Now, Jesus said, Matthew
Manje Jesu wathi Mateyu 17:10 akhuluma ngalokho. Onke emaJuda agatse loyo Eliya lotaba. Manje bukusisani ukuthi Jesu wathini ngakho. Mateyu 17:10 sitocala ngelivesi lemfica. Mateyu 17:9 futhi basehla entabeni. Jesu wabayala wathi ningatsheli muntu lowo mbono. Niyabona. Ningakusho lokhu. Niyakwazi kodwa kugcineni kini. Ningatsheli muntu lo mbono ite indodana yemuntu ivuke kulabafile. Ningakusho. Nebafundi bakhe bambuda bathi pho basholani babhali ukuthi Eliya fanele kufika kuqala na. Kungani Eliya amele kufika ngaphambi kokuthi kufike lo Kristu? Lilanga lekulunga na. Bekusholani lokhu na. Lapha sewuvele ulapha ukuthi babhali basho ukuthi Eliya utofika kuqala. Manje bukusisani. Futhi Jesu waphendula futhi wathi kubo, impela Eliya uyeda, utofika kuqala, futhi abuyisele tonke tini. Kodwa ngithi kini loyo Eliya sewefika, kepha animatanga. Niyabona, akasho ukuthi bekangubani, niyabona. Kodwa nenda kuyeleni kuthandzako. Kanjalo ke nendvodzana yemuntu itohlushwa ngibo. Futhi ke bafundzi baconza ukuthi beyakhuluma kubo ngaJohane umbhaphathizi. Manje Johane umbhaphathizi kwakungulo Eliya lobekade ofika. Manje bukusisani ngibuyela kuMalakhi isahluko sesine futhi. Manje khumbulani. Washo lapha kuthi lungake fiki lololukhulu nalolugqamile lusuku lwenkosi lolesabekako ngitawuthuma kini Eliya umprofeti livesi lesihlanu kodwa ngitothuma kini umprofeti Eliya umprofeti lungake fiki lusuku lolukhulu nalolesabekako lwe sithola ini ngalolusuku lwenkosi na Ekupheleni kweminyaka ngilapho la live litoshiswa khona niyakhumbula ukuthi bamthatha kanjani agcoke iwigi lemhlophe niyathi futhi sifuba sakhe futhi atibophe ngelibhande ngasetibeleni niyakukhumbula lokho na futhi sakufakazela ngelibhayibheli ukuthi kwakungesilo lusuku lwelisabatha noma lisonto kwakulusuku lwenkosi ngabe kunjalo na futhi ngulolo suku leta ngalo njengemehluleli futhi uyoshaya umhlaba ngesicalekiso ngabe kunjalo na Uthi ngiyakuthuma kini Eliya umprofeti lungake fike lusuku lolukhulu nalolwesabekako lwenkosi manje bukusisani ukuthi kwa Eliya lokungetulu kwakunye manje uma ndochaphela wonke umbhalo unethi inchazelo lokungetulu kwakunye kodwa kufihliwe emehlweni alabahlakaniphile nalabanekuconza futhi kwembulelo abantwana bona labatofunza ani kukholwa lokho na
Malachi 4 right there. And now, let's go back to Matthew 2 just a minute. Just right across the
street. Manje, bambani Malachi wesine khona lapho. Futhi manje, asibuyele emuva kuMateyu wesibili umzuzu nje. Khona ngqo ngesheya kwelikhasi nje. Mateyu wesibili. Ngikholwa ukuthi bengiconze Luka wesibili esikhundleni saMateyu wesibili.
I got wrote down here, but I was hurrying just a few moments ago and The Holy Spirit is in the room. I just had me a big time, so I'm in. Let's see if this would be it.
Nginako kubhalwe phansi lapha, kodwa bengiphuthuma nje imizuzwana lembalwa lendlulile. Futhi moya loyingcwele bekalapho ekamelweni ethi kwami, futhi benginemphumelelo lenkulu nje. Ngako ngiconze wesibili. Ase sibone ukuthi lokhu bekuyoba ngiko. Manje asengidadishe lapha umzuzu nje. Mateyu wesibili. Lokho akusiko lapho ngifuna khona. Ngikhona na. Manje umzuzu nje. Ngitokuthola nje ake nje ngibe nesikhashanyana lapha ngoba ngifuna niqiniseke ukuthi niyakubona ukuthi umbhalo unenchazelo lengetulu kwayinye ku
The adoration of Anne.
Kukhondwa kwa Anna kubuyela eNazaretha. Liphasika inkonzo yaJohane. Manje ake ngibone uma bengiconze Luka. Bengifuna ndizowana tsite futhi. ngiconze makho esikhundleni saluka kungahle kube bekungumakho kodwa ngifuna nithole lo mbhalo ukuthi kuthi into okwathi ukuthi ngumsebenzi wenkosi ukuthi uyakwenda lokhu ngalendlela manje ngitonitshela lapho ngibuka khona lapho ukuthi ngibitile indodana yami iphume eGibhithe lo thithe lona kufundwa kwemagama lamancane emphethweni longakuthola masinyane noma sewukutholile na ngibitile indodana yami iphume eGibhithe ngibitile indodana yami manje umzuzwana nje Luka 1:17 ngiyabonga mnakethu kunjalo Luka 1 Marko Luka 1:17 esikhundleni sesibili ngifuna kuthola leli shumi nakune ngolapho la nguloko mnakethu kunjalo impela Luka 1:17 kulungile manje ungakubhala phansi manje lokungiko kuvela etibusisweni tenkosi Kuthi kwabusiswa kuthi wena uyoba nenjabulo nenhlokodo nalabanengi batawujabula ngokutalwa kwakhe ngoba uyoba mkhulu emehlweni enkosi kuthi akayuze anathe liwayini nesinatho lesijakisayo lo muntu lotako utofundziswa kusukela ekutalweni kwakhe kuthi anganathi noma abe nelutho loliphathelene nesono kanjalo niyakuthola na futhi utawugcwaliswa ngamoya longcwele asesesiswini senini nalaba nengi kubantwana ba-Israyeli uyobaphendulela enkosini nkulunkulu wabo futhi uyohamba embekwayo emoyeni nasemandleni a-Eliya kuphendulela tinsitiyo tabobabe kubantwana nalabangalaleli ekuhlakanipheni kwalabalungile nekulungisa bantu balungiselwe inkosi Manje siyaconza ukuthi waprofethwa ukuthi Johane bekangulowo muntu ngabe kunjalo na Johane bekangueliya wangalolo suku bebekatofile manje siyathi futhi ukuthi umbhalo ngalesinye isikhathi usho into letimbili uyosho into yinye njengalapho kuMateyu lapho kwathi khona ngibitile indvodzana yami iphume eGibhithe Ngulungile ngikholwa ukuthi nguloko lebe ngikudingela ngibitile indvodzana yami iphume eGibhithe futhi ke uma utogijimisa lokho indvodzana ukususele lapho beka akazange kwabuyela emuva kuHosiya lokwakungasho ukuthi Jesu indvodzana yakhe kwakungu-Israyeli indvodzana yakhe ngibitile Israyeli aphume eGibhithe kodwa linetingchazelo letinhlanganisela nekuconza lokuthi egcaca kulo liconze ukuthi likhuluma ngekuta kwaJesu lokwakukukhulu kuna Israyeli ngesikhathi abitela Israyeli ngephandle kulungile manje siyathola futhi ukuthi une ekufikeni kwakhe kokucala kwakungesiko ngelusuku lwenkosi ngabe kunjalo na manje emuva kumalakhe ake siconzise lokhu kucala kufika kwelusuku lwenkosi manje bukusisani kufika kwakhe lokuyinhlanganisela kufika kwakhe kwekucala nekwakhe kwesibili ngabe seningulungiselele kucabanga kwenu kwakamoya na livesi lesithupha manje utawu uyothuma Eliya lungake fike lusuku lolukhulu nalolo sabekako lwenkosi ngabe kunjalo na manje siyaconza ukuthi lo kwakungesuye Johane Ngoba kwakungesilo lusuku lo lesabeka kolenkosi kwakungilo na ukuthi yena akazange futhi naye awushiye umhlaba ngakho kufanele ukuthi kwakusho ubuka ngaphambili noma lokunye kuta kwesikhathi lesitako kwaJohane noma kwaEliya ngabe kunjalo na ngoba wathi ngiyothumela Eliya futhi ngitoshisa wonke umhlaba futhi ngitovele nje ngiwuhlobise futhi nitohamba etikwemilotha yabo leso sikhathi seminyaka lengulungwane siyakwathi lokho emuva kokuba ibhomu yeatom iyowuchumisa ube dicuphi yawubese ke kuba umhlaba uyoconza futhi kuyoba nelusuku lolukhulu lapha emhlabeni nelibandla liyobusa naJesu emhlabeni iminyaka lengulungwane ngabe kunjalo na Kodwa ngaphambi kwalolo suku lolukhulu nalolo sabeka kolenkosi lapho uyoqhunyiswa khona ngiyothuma kini Eliya umprofeti ngabe kunjalo na ngakho ke kwakungasho Johane umbhaphathisi kuleso simo ngoba lusuku lwenkosi lolo sabekako lwalungekho ngaleso sikhathi iminyaka lethi ngulungwane letimbili kungekho ngabe kunjalo na manje bukusisani leli vesi lelilandzelayo futhi uma nitoba semoyeni impela manje lena incwadi yeluthando futhi ufanele uyifunde ivaliwe bese ke iyacaciswa niyathi ukuthi ngiconze kuthini Kumbulani ukuthi ngishito kanjani umbhalo Jesu wambonga uNkulunkulu ngoba bekakufihlile kulaba hlanganiphile ngemehlo nalaba nekuconza wakwembulela bantwana. Manje ngike ngakucacisa kanenginenge nemkami uma angibhalela incwadi ngiyabona ukuthi uthini la ncwadini kodwa ngifunda ivaliwe kude ngathi ukuthi uconze kuthini niyabona ngoba ngiyamthanda futhi ngiyayati imvelo yakhe futhi ufanele uyati imvelo yaNkulunkulu futhi umthande khona-ke imibhalo iconze thwi kuwe uyawembula manje bukusisani livesi lelilandzelayo futhi uyowuguqula tinhlitiyo tabobabe tiye kubantwana manje bukusisani netinhlitiyo tebantwana tiye kubobabe niyabona na manje ngesikhathi Johane efika njenga-Eliya kwaguqula tinhlitiyo tebaka-Israyeli tinhlitiyo tebantwana letati khona ngaleso sikhathi temukela umlayeto wakhe tinhlitiyo taboyise kubantwana kodwa naketa kulesikhathi lesi utoguqula tinhlitiyo telibandla tibuyele kububabe basePentecosta niyabona kungalapha nangalapha lapho niyakuthola na manje ufunzeni manje lalelisisani manje uyowuguqula tinhlitiyo tabobabe tiye kubantwana lo mpristi lomdzala welibandla lemthetho utobatshela ukuthi ngani uNkulunkulu angamvusela Abrahama abantwana kulamatshe awucabangi yini ukuthi ungakhona niyabona na manje utothatha tinhlitiyo tempristi lomdzala lonelunya welibandla lemthetho futhi aguqulele tinhlitiyo tabo enkolweni bantwana lebebanayo lapha niyabona manje bonke laba lababhabhathisiwe futhi balinzele mesiya lotako ngibani lwenixwayisile nini entalo yethu inyoka kuthi nibalekele lulaka lolutako na o he niyabona bekaguculela tinhlitiyo taboyise tiye kubantwana netinhlitiyo tebantwana kuboyise manje lapho lo Eliya lomkhulu eta ekupheleni kwalo mnyaka utobe athatha umlayeto wePentecosti kuthi aguqule bantwana baye enkolweni yabobabe ngoba utobe abasola ngenxa yokuthi abagcinanga le nkolo lefanako lebeyikhona emuva lapho ekuqaleni amen manje ngikholwa ukuthi siconza kahle impela kuthi utoba ngu-Eliya asinjalo na manje sesiyakwade futhi manje niyabona lusuku lolesabekako lwenkosi lusengakefiki bengihlala ngitibuta ngabe lo muntu lona nje uyoba ngumshumayeli ngaleso sikhathi Eliya wenda yonke imimangaliso angashumayeli kodwa ngesikhathi lo moya wakhe usethi kwaJohane wawenda konke kushumayela futhi kude imimangaliso leni na Jesu bekatomlandzela bekatokwenda le mimangaliso ngoba lilanga lekulunga liyophakama wathi nekuphilisa etimpikweni talo ngakho Johane bekangenasidzingo sekwenta imimangaliso wavele nje wamemetela kufika kwaKristu futhi bona manje kumbulani futhi lo Johane noma lo Eliya lotako utoconzwa kabi uyoba indvodza lenemandla kakhulu embi kwenkosi baze bantu bacabanga ukuthi empeleni yena empeleni ungumesiya ngenxa yokuthi bona kanye nje bangani bakhe laba bendlula bonke bathi kuye ungumesiya wathi angafanele ukuthi ukulula cathulo takhe kodwa uta emva kwami ngoba bebangaphansi kwekulinzela-ke kubona mesiya bebacabanga ukuthi mesiya bekeda ngesikhathi sebabone lesi simanga lesivelako lesikhulu sivuka emkhathini wabo bathi ungumesiya Johane wathi angisuye yena kodwa yena uta emva kwami ohe niyakuthola na ngako bangani bakhe labasedvute batocabanga ukuthi ungumesiya manje caphelani lenye into letokwenteka imvelo yalokhu utofika nje ngaphambi kwalolu suku lwenkosi manje umhlaba awutange ushe etinsukwini taJohane ngako kusesikhathini lesidako uma efika kwekucala washumayela kuphela kwesibili utokwenda kokubili ushumayela netibonakaliso letethenjiswa nguJesu Kristu kulungile manje ake sibuke le mvelo kuthi iyoba yini imvelo yalo mprofethi lotaka manje senelisekile kuthi ingelosi yalo mnyaka welibandla wekugcina yabiketelwa kusukela ethestamentini lelidzala kwehle manje lalabanye babo abakwendanga Pawula Irenaeus ababiketelwanga Kodwa lomnyaka lona wekugcina ekupheleni kwekupheleliswa ekupheleni kwemhlaba yoba sikhathi lesikhulu kakhulu lesinaso nje emvi kwethu. Ngakho-ke le ngelosi yalomnyaka yabikethelwa yonke indlela emuva embhalweni umbhalo lomdala kuphela kwalomnyaka ngu-Eliya logcotshiwe lomkhulu. Manje bukusisani, Eliya utoba neluhlobo luni lwemvelo na? Kwekucala utawuba ngumprofethi lonemandla loneliciniso evini lankulunkulu ngoba Eliya bekaneliciniso naJohane bekaneliciniso kunjalo endati bonakaliso netimanga utoguqula tinhlitiyo tebantwana tibuyele elukholweni lwabobabe basePentecost. Utowatonze mahlelo njengoba Eliya enda kunjalo utokwenda. Ngicabanga ukuthi nje seyicalile le ndlo ngaye manje sekusikhathi sekuthi efike utowatonze mahlelo. Eliya bekawatonza futhi kanjalo naJohane walitonza lihlelo. Johane wathi, ningeti nicabange manje sina Abrahama longubabe wethu, nine bafarisi nebasadusi, nine sicuku setinyoka, inyoka etshanini ngalamanye amagama, ngoba ngithi kini uNkulunkulu angamvusela Abrahama bantwana kulamatshe lawo. Eliya wathi, bonke baphambukile wonke wabo, akekho losele ngaphandle kwami ngedwa. Oh he, uyophinze abatonze besifazane labangatholakali kahle. Eliya wakwenda Jezebeli. Ngabe kunjalo na? Johane wakwenda Herodia. Bobabili labo baprofeti. Umoya lofanako. Balitonza lihlelo lelive, libandla lelive. Batonza futhi labangatholakali kahle besifazane labangakalungi. Bona lokuthi emoyeni wabo kwamemeta ngalokumelene nendlo. Jezebeli bekafuna inhloko ya-Eliya futhi bekathoya ijuba futhi bekancume inhloko yaJohane. Herodia wakwenda. Bobabili.
This prophet will be a lover of the wilderness.
Lo mprofethi utoba ngumthandi welihlane njenga-Eliya bekahlala ehlane yedwa, Johane ehlane yedwa. Khona-ke siyazi ukuthi utoba ngu-Eliya. Kulungile. Futhi lo mprofethi utoba ngulowo lotohlala nelivi lankulunkulu leliciniso. Yebo, utohlala nalo lonke livi. Kwendani na? Kubuyisela lukholo ebandleni lasefesu lebelilahlekile sonke lesikhathi lesi. Lukholo ebandleni lelineminyango lovuliwe lobekwe embikwalo futhi lawala. Hayi umuntu lofunzile. Eliya bekangesuye umuntu lofunzile. Umthishibe Johane bekangesuye umuntu lofunzile. Luka wekucala livesi lemashumi lasithupha nesikhombisa iBhayibheli lathi beka kuthi umntwana bekase wathi masinyane nje angatalwa wamyisa ehlane bekasehlane kwaze kwaba lusuku laboniswa ngalo ku-Israyeli. Kunjalo wekucala Luka wekucala livesi lemashumi lasithupha nesikhombisa kuya evesini lemashumi lasiphohlongo uma nifuna kukumaka phansi. Lo mprofethi utoba luhlobo lomfo loshesha cansuke. Eliya emuva kwekuba nemhlangano lomkhulu akekho lobekangahambisana naye. Eliya bekanemalumbo ngesikhathi sekaphumele lapho futhi wabitha umlilo wehla uvela ezulwini futhi washisa i-altari yabhali nayo yonke imvu wabaleka wangena ehlane wase uthi, Nkosi, angisingcono kunabo babe bami, angife. Ngabe kunjalo na? NaJohane wahlala ngaphansi kwesihlahla semjanipha futhi emva kwemvuselelo lenkulu manje bekafuna kufa. Futhi Johane ngesikhathi bamphonsa ejele lona ngesifazane longcolile wahlala emva lapho wase ucala kuba nekucansuka lide. Ngikholwa ukuthi Phemba noma lomunye wabo wathi liso lakhe lelukhozi lafiphala ejele. Wathumela labanye babafundzi bakhe futhi ngani bekamemetele wathi, nalo liwundlu lankulunkulu lelisusa tono telive. Johane wabona insika yemlilo ilenga etikwakhe njengelituba futhi yehla yahlala etikwakhe. Wakubona konke futhi wathi, lelo liwundlu lankulunkulu. Futhi wathi, ngidzinga kuphaphathiswa nguwe futhi kungani wena utakimi na? Yesu wathi, vumela lokho kube njalo manje. Kodwa ngesikhathi bamfaka ejele uyehla ungena emiphongolweni ngekushesha lokukhulu. Niyabona kuthi kuba lukhuni ngeke bamthukule kamatima. Kuthi lapho sebakwendile wathi, hambani nimbute uma impela anguye noma sifanele sibuke lomunye ukuthi efike na ngamashinje njengoba Eliya enda nyabona lokufanako nje yena uluhlobo lomfo lothi akabe ngilosheshe acansuke ngako siyamvela ngoba siyathi ukuthi lokho kuyini ulungile
now at the church
manje libandla ekubonakalisweni kwakhe kunqono ngikekele lokho ekubonakalisweni kwakhe libandla ngesikhathi adenda athiwe lo Eliya lonemandla uNkulunkulu latomthumela kithi lapho adenda athiwe khona njengoba kwenda Eliya libandla lase lilungele kukhululwa lakhululwa etandleni tebuhedeni ngabe kunjalo na lapho nje enyukela lapho futhi wathi sitofakazela kuthi ngubani uNkulunkulu Eliya wakhulula libandla kuthi Johane njengoba nje naJohane enda wathi nakabona Jesu wathi ufanele nginciphe futhi yena ufanele akhule Johane waqala kushumayela watenda watiwa ngaphambi nje kwekufika kwenkosi bona ngo ekugcineni kubonakaliswa kulungile manje sithola ukuthi Eliya ufanele asho lomnyaka lona kuleli bandla ufakazela ukuthi kwakungu-Eliya Eliya ngemuva kokuba sekanikete isiprofeto sakhe Eliya bengafanele ukuthi afe waguculwa umtimba futhi wenyuselwa ezulwini umfanekiso welibandla ekupheleni kwalo Eliya lotofika ekupheleni kwesikhathi sakhe libandla litoya eluhlwitheni ngaphandle kokwendlula emathuntini ekufa utoba luhlwitho ngikholwa ukuthi lo Eliya lomkhulu lolomkhulu lotokuta utoba ngu-Eliya logcotshiwe loprofethelwe tinsuku tekugcina amen ngicabanga ukuthi utoba nguye nakefika ingelosi noma sithunywa ebandleni etinsukwini tekugcina labaliwe bantu labonakele njengoba leli bandla litongena kubo futhi selingenile ngicabanga ukuthi Eliya wesenjisiwe ebhayibhelini ngicabanga ukuthi singakuconza lokho ukuthi Eliya kwakunguye lobekathenjiswe ebhayibhelini ukuthi efike kulolu suku niyakukholwa lokho na manje ake sivule manje eLaodicea futhi sitobona ukuthi inkosi yethu itothini kithi kusihlwa mayelana neLaodicea iLaodicea kulungile sibingelelo ebandleni kuyo ingelosi yenkosi livesi lelishumi nakune esahlukweni sesithathu sesambulo kuyo ingelosi yenkosi yebaseLaodicea bhala nathi tintfo latishoko amen bakazi lothembekile nalocinisile futhi kucala kwalokudaliwe kwaNkulunkulu Oh hey sinako konke kube besine busuku bonke kuloko khona lapho kuthi inkosi beyiyosembulela kanjani lokho bukusisani lo amen ukugcina ubonakele yonke indlela kusuka endasi netindlo letehlukene kodwa nangu umnyaka welibandla wekugcina lapho kuthi ngingu loku kucetsa ngiwe kugcina manje kukhombisa ukuthi bekangwe kuqala futhi njengoba bekanjalo yena ukuqala kwalokudaliwe kaNkuluNkulunkulu oh niyakubamba da niyabona na bekangadalwa kanjani uNkulunkulu uma angumoya na bekangaba kanjani na ungulo phakathi akazange sekadalwe akayuze adalwe ngoba bekangukuNkulunkulu ekuqaleni Kodwa lowo lokuqala kwalokudaliwe kwaNkulunkulu kwaba nguJesu Kristu uma abonakaliswa ngesikhathi uNkulunkulu ahlala kuye kuyindalo yaNkulunkulu oh hey niyabona wekucala newekugcina amen ucala kwalokudaliwe kwaNkulunkulu ngesikhathi uNkulunkulu atidalela yena lucobo umthimba wehla futhi wahlala kuwo ngiloko ke kucala kwalokudaliwe kwaNkulunkulu niyabona na Oh akamangalisi na manje siyathola ekuqaleni wakhombisa uNkulunkulu bakhe bona lapha ngingisomandla nginguye lobeka khona lokhona nalota kuda lo ngisomandla ebandleni lasefeso wakusho kathathu ngabe kunjalo na ufika ngo eLaodicea wase uthi ngingu amen ngangiwe ukucala emuva lapha ngangiwe ukugcina ngalapha Uthi ngiyuqala kwalokudaliwe kwaNkulunkulu. Kuyo yonke leminye yelibandla lesitoba nayo. Utofunda ukuthi ngiNkulunkulu. uNkulunkulu adalwe esimeni semuntu. Ngiyuqala kwalokudaliwe kwaNkulunkulu. Amen. Lokho bekungenta iPresbyterian imemete. Ucabange nje kucala kwalokudaliwe kwankulunkulu manje ngikuthanda kanjani lokho pho lokudaliwe kwankulunkulu ngesikhathi unkulunkulu adalwa ngesikhathi unkulunkulu endiwa inyama kujesu kristu futhi wakha emkhathini wethu manje livesi lelilandzelako kuyoba kulalamanye emabandla kuncoma kodwa akalincomanga leli bandla bekanesikhalo ngalo hhayi kuncoma akalincomanga leli ngalutho lo mnyaka waselawudisiya nako konke kukhanya lebebanako kuthi babuyela emva kuko abadzinganga kuncoma bebadzinga kusolwa kuthi bakuthola bekanesikhalo ngaleli bandla hhayi kuncoma manje ngifuna kufunda livesi leshumi nesihlanu nelishumi nesithupha lapha manje ngiyayati imisebenzi yakho wena awubanzi futhi awushisi bengifuna kwangathi ngabe bewubanza noma ushisa ngalamanye amagama ungabi sivuvu nje ngako-ke njengoba wena usivuvu futhi ungashisi futhi ungabanzi ngita kuhlanda uphume emlonyeni wami funzisiwe ngabe kuncoma loko na loko kusola kulo mnyaka waselawudisiya longamesabi unkulunkulu lo mubi kakhulu kuso sonke lesicuku yonke leleminye yayo ngaphansi kokuhlushwa nayo yonke into lebebanayo bebede lutho bebacedwe ebuphuya bazulazula bembethe tikhumba tetimvu netikhumba tetimbuti futhi bebeswele futhi basahwa futhi bashiswa baze bafa futhi baniketwa emabhubezi abadle nayo yonke lenye into futhi noma kunjalo bebasolo babambelele ekukholweni futhi lesicuku lesi sinjingile futhi asike sweli lutho nayo yonke lenye into nengwadla kunjalo manje sinesifundo lesikhulukade ngiyethemba ukuthi inkosi iyasisita kuso ya yathi ngenxa yekuthi awushisi noma ubanze usivuvu njengebelusi niyabona lubisi lolubanzako loluhle lulungile akunjalo na lubisi lolushisako lukulungele kodwa lubisi lolusivuvu lutokwenta uhlande ngiyakhumbula ngalobunye busuku ngagula entasemfuleni cishe eminyakeni lingamashumi lamabili nesihlanu lendlulile ngangisesikebheni esincane lesakhiwe buhlapha nje ngihlala endasi lapho ngagula futhi beta lapho balwami bekangiyise kudokotela aisla wathi yini inkinga na ngathi ngigula kakhulu esiswini sami wathi natha ingilazi yelubisi lolufuthumele o mnakethu lubisi lolusivuvu lwangigulisa ngako-ke ngavele ngahlanda konke nje loko lokwakungekhathi manje uNkulunkulu wathi nginganconota ukuthi ushise ube bovuwe noma ubanze mpo bani ngikunye noma lolokunye ungabi sivuvu ngoba ungenta ngigule nguloko lo mnyaka welibandla lokwentela uNkulunkulu umenta agule nabona na kwangathi ngabe ungabi eyi ungabi bovu wena bani ngiloshisako lobovuwe noma ungabi sivuvu ufuthumale noma ushise ngoba ungenta ngihlande lokucanza kwelibandla lasesheshi etinsukwini ta-John Wesley kwamholela ukuthi abe nemihlangano kulenye inzawo ngoba kwakubanza nekucanza lokucanza kwelibandla le-methodist kwenda William Booth waba ngumuntu wensinziso loshisa lokubovuwe ngiyabona uNkulunkulu wathi uma ungedi futhi uphenduke ngiyolususa luthi lesibani ngiyolususa ngilunike lobunye umuntu ngako-ke ngesikhathi ibandla le-methodist lingakwemukeli kungcweliswa kwa-John Wesley William Booth waqhamuka ne-Salvation Army futhi walithatha wachubeka nalo ngco kunjalo ngani balihlela kunjalo impela benta inhlangano ngalo futhi uNkulunkulu wathi ngiyayitonza le ndlu ngako William Booth weta futhi wakuthatha futhi i-Salvation Army ngaleso sikhathi yendani-ke indlo lefanako wajika futhi walihlela futhi emva kwakhe kweta bakakhambele futhi babakhona sikhashana kwase-ke kuba ngu-John Smith nema-Baptist kwase-ke emva kwaloko kuta emanazarini kwase-ke emva kwemanazarini kuta ipentecost emanazarini endani na alungisa labo ngendlela lefanako alihlela kwangenani-ke ngaleso sikhathi emagala lamabili lamancane i-Church of God nakanjalo njalo lamila lapho bendani na bahlela wavele wabayekela bahamba kwase kuthi ama-pentecostal ngesibusiso semvula yakamuva bendani na bahlela ngako wavele wabayekela bahamba kulungile manje sitokwehlela lapha ekupheleni nithola lokuthithe lokugcina esibili emizuzwini lembalwa kulungile kulungile ufuna ushise ube bovuwe noma ucanze kakhulu kunye noma lolokunye ungabi sivuvu ungatendi nje into longenayo ukuthi nje uvuthela uNkulunkulu noma ubuyele emuva enhlanganweni ungabi sivuvu yinto lefanako manje kuleyo nto lefanako leyendeke leli emabandla lapha ufuna wena kube ukuthi uyashisa noma uyabanza akafuni sivuvu ngiloko iPentecost lefike kuko simo lesisivuvu bangena epianeni kanye ngesikhathi nemadrum lambalwa futhi bangundutise kancanyana futhi bathole umculo lowenele lothiyete asukume futhi athi ku niyathi futhi athi nje ayibongwe inkosi haleluya nemculo wehle nguloko ke ohe kwenda nje uNkulunkulu agule esiswini sakhe niyabona na kulungile kude lokunengi lokuthubeka koke njengemvuselelo leshisa lokubovu we ichubeka kuwo kodwa bekanetinsimbi temishini kuleli bandla niyabona ngoba bebanjingile ohe bebahlangana ndzawonye futhi bende imihlangano lemikhulu nako konke babe nesikhathi lesimnanzi kuleli bandla konke lokho kuliciniso kodwa konke kuthi insimbi temishini kodwa kude kufuthumala kwamoya longcwele niyabona bukani lapha loko lakushito ekhathi lapha niyabona ngiyayathi imsebenzi yakho wena awubanzi futhi awushisi bengifuna kwangathi ngabe bewubanza noma ushise futhi njengoba ke usivuvu ungabanzi futhi ungashisi ngitakuhlanda uphume emlonyeni wami niyabona na manje wathi bengifuna kwangathi ngabe uyabanza noma ushise futhi ngenxa yokuthi awunjalo ngifanele nje ngikulahle ngoloko kuphela ngikushanyele uphume emlonyeni wami manje bebanemali lenengi bebanetakhiwo letinkulu bebanetindwa letinkulu letichubekako kodwa bebede kufuthumala kwamoya loyingcwele oh bebanemetshi kubusa oh he banelibandla iUnited ndzawonye mfana banetakhiwo letinkulu kunato tonke laba-ke babanato netindwa letichubekako kodwa kude emoya loyingcwele nabona na ngulowo uNkulunkulu lakuthumelela libandla moya loyingcwele manje njengoba sichubeka kuleli vesi lelishumi nesithupha bebanato tonke tinhlobo temakomiti oh nekubusa lokukhulu kwaloko inhlangano yelusito yetalukati nemdlalo wetinsizwa wemakhadi nemdlalo webhanko ngalesihlalo ebusuku nemdlalo webasketball ngelisondo nzambama futhi oh umdlalo webaseball nekuthi futhi oh sisanza kuba nenhlangano yokucocisana yemadoda futhi oh sinato tonke tinhlobo tetinto ngiyanitshela liyasisimba ngekwethwala inhlangano nemaklabhu nekugadla nanoma yini lenye kodwa kude kufuthumala kwamoya loyingcwele niyabona ninekubusa lokukhulu kodwa aninalutho lapho kufuthumeka niyafuthumala eveni kodwa hhayi kuNkulunkulu ngileso sizathu nisivuvu oh ninemalunga lamanengi kunalenake naba nawo impela mfana ngani sithola sigithi ngetulu nga-44 kwasho ibhaptist kodwa nitholeni na umshini lomkhulu bona ngco ebandleni lelifanako lapho ngeva loko kuphawula kwentiwa bebadzingeka baphume imizuzu lelishumi nesihlanu kude banikete umfundisi lithuba lekuya ngephandle futhi onke emadikoni nabo bonke kuthi babheme baphinze babuye futhi niyabona na nako lapho khona lebhayibheli lilahla ngalokucacile leyo nto uma ungcolisa lo mtimba bodokotela bayakulahla futhi bathi ugcwele umdlavuza bese-ke bangena emsakadweni futhi bathi lihluto lendvotha lecabangako njengoba Billy Graham athi usiwula kucabanga ngaleyo ndlela ekucaleni lihluto lendvotha lecabangako indvotha lecabangako beyingeke ibheme nhlobo kunjalo uthatha umcabango wesibili kodwa utshela besifazane ukuthi ubenta abazaca esibili niyathi kude bakhone kugcoka letinye taleti ngubo leti letinsha labanato mfana loko kuyamthengisa besifazane labaningi babhema bosikilidi kunemadoda lakhona manje futhi wesifazane uyobhema labathathu kumunye bosikilidi endvotheni loko kunjalo sibili ngoba ufuna kuzaca akonzi ukuthi loko yi-TB nemdlavuza netintho letimenda ngaleyo ndlela nje esimeni semntwana kungena kuye kumudla kumcethe kanja repeat that Cha cha oh bathi kodwa sine ngathi uBranham ngiyushaya indiva lokho inemihlangano lemihle buka lokho Billy Graham labenako eVendonge oh impela kubusa lokukhulu bavangela abaqashiwe labahola emaculo labaphadalwako ya bacasha bavangeli babo yebo ke utonginika malini uma ngita ngibambe leyo mvuselelo na yebo ke uma ungakhoni kukhipha tinkulungwane letinengi kangaka temadola ngeke ngite enhlobo kunjalo uthi ngubani lotomvumela ohole kuhlabela na yebo ke hamba ucashe sibanibani ungilohlabela ngayedvana lomhle kakhulu mucashe kuthi utodonsa ihafu yesicuku sami utokwenta ngekwakhe labahlabela ngayedvana lababhadalwako bavangeli lababhadalwako ngani sekufika endzaweni lapho khona usinzisa umphefumulo sekuyibhizinisi usinzisa umphefumulo akusiyo ibhizinisi yelibandla kungemandla moya longcwele ebandleni usinzisa umphefumulo akusiyo awukuthengi ngemali cha mnumzane cha konke kwako kukuthi imisebenti bavangeli lababhadalwako baholi bemaculo lababhadalwako emakwaya labhadalwako nako konke lokunye nkulunkulu akafuni loko konke kuyimisebenti nkulunkulu akafuni imisebenti ufuna moya lwey'ngcwele asebenta ngekhathi kuwe kunjalo livesi lelishumi nesikhombisa lithi ngoba wena uthi nginjingile nginempahla lenengi futhi angikesweli kwasalutho kanti kawati kuthi ungilolu sizi oh kawati kuthi ungilolu sizi wekuhawukelwa lophuyile lophumputhekile nalongcunu bebacabanga ukuthi bebanjingile lephentekosta lena kulamabandla lawa alomnyaka wekugcina bebacabanga ukuthi ngephandle bebanjalo yebo mnumzane banjingile cabanga nje nelibandla lalivamile ukuthi eminyakeni lembala leyendlulile lalima ngephandle ekoneni lisakade etinzawo ngetinzawo lalinesikhathi lesimatima kodwa manje sebanaletinye taletakhiwo letinkulu kunato tonke lesikhona niyabona lapho i-assemblies of god ngephandle lapha lebeyivamise kuba nenzawo yabo esakhiweni nje lesijwayelekile setingodo into letsite lefana nalena lapha futhi manje sebamisa sakhiwo semadola lathi gitsi letisithupha futhi bathi Jesu ubuya khona masinyane imisebenti yenu iyafakaza ukuthi anikukholwa loko buzenzisi nje kwakhatha akhiwo temadola lasigitsi netinto letinjalo futhi nithi Jesu uyabuya masinyane futhi tithunywa tenkolo letiphuyile ensimini ingakafaki ticathulo etinyaweni tathu tithunywa tenkolo sibili letesaba nkulunkulu atinathi ticathulo etinyaweni tathu futhi tiphila ngemalesheni lamabili elilayisi ngeliviki tidle kabili ngeliviki kuthi tithwale livangeli liye emahlathini netinto letinjalo kuliyisa kubazalwane bato kepha thine sakhathakhiwo letitigitsi letitsithupha temadola nelibandla lelinalamakhulu emafastelo engilazi lahlotshisiwe nako konke lokunye futhi sikufaka kuloko o nite nibe ngisho nemali leningi kangako baze ngalesinye isikhathi babe netinhlangano tekwebolekisa ngemali khona ngco emabandleni abo kunjalo dokotela ekhathi lapho kuthi acilonge bavangeli babo noma tithunyata yabo tenkolo kuthi uma lothite afuna ukuya ensimini bamniketa kucilongwa ngudokotela kubona ukuthi noma dokotela wengcondo kubona ukuthi uma ngekwengcondo i-IQ yakhe ikahle yini niyabona moya longcwele uyakucilonga loko awumdzingi dokotela wengcondo kodwa unjikile futhi awukweseli lutho oh impela ninemali leningi ngephandle unjingile kakhulu ninetakhiwo letinkulu emafastelo engilazi lahlotshisiwe nebashumayeli labamabeka ekukhulumeni oh he ngitonitshela bamabeka sibili ekukhulumeni bangema futhi bakhulume busuku bonke futhi bangasho lutho niyabona na uma bakhuphuka ngiconze mayelana netintfo lebe bangafaneli batisho niyabona basukume futhi letinye taletintfo leti futhi bakhulume ngasibanibani lomncane nalo sibanibani futhi niyati kutsi kukanjani bahlabeleli lababhadalwako kunjalo kulungile kodwa betha ipulpiti bashumayeli labamabeka ekukhulumeni uma bangakayigcoki isudu lehlukene kathathu nakhololo lobhekiswe emuva futhi bafake uhlobo loluthithele libhantshi lelinemsila londandako ngani libandla labo litivela linemahloni sibili futhi labo bahlabeleli baphuma lapho labo besifazane inwele letimfishane letiphunguliwe njengajezebheli pendele wenele ebusweni babo ukuthi apendele ihoko nekushesha nje lapho sebakhumule leyo ngubo bagcoka tikhindi netimpahla tekugcoka temadoda nelibhayibheli lathi uma wesifazane agcoka sembatho lesiphathelene newesilisa kusinengiso ebusweni bakhe bahambe bese ngesitaladi nempumulo yabo ibuke etulu kube belingana bekuyoba mitisa bantu labatenda bosiyazi labanengane bojezebheli labanelulaka kungaleso sizathu singekho emvuselelweni siceshana lesikhulu semsebenti wemshini o ungahle ube neliphimbo lelinjengelengelosi lenkulu futhi nkulunkulu utokwenta uphendvule ngaloko labo Elvis Presley nakanjalo njalo nabo Annie Ford noma ngabe bababita ngani ngephandle lapha nalamaphimbo lawa lamahle futhi bawasebenzisela devil uNkulunkulu wathi ngito kufuna loko etandleni tabo ngaleso zathu ngihlonipha Fanny Crosby lo impumbuthe akaze athengise ngesiphiwo sakhe even wasigcina uNkulunkulu labanengi balabantu laba babahlabeleli labangemachalakhala emadoda langemabeka ekukhulumeni emadoda lamakhulu nakanjalo njalo esikhundleni sekusebentisa ithalenta labo kwentela uNkulunkulu develi ubaphendukethele futhi balapho bayamsebentela bantu lababo siyaziwako bantu lababo saziwako bemsakado namabona kutse batithengisa bona lucobo ngephandle lapho even esikhundleni sekukunika uNkulunkulu labanye babo betha enkonzweni baya enkonzweni bagcoke ingubo lenhle baphume lapho bahlabele kanjalo bese babuyela emvanco futhi bahlabele umculo wekuthi inyukunya ngebusuku lobulandzelako njengebaculi labanjalo lesibatiko babe libandla lelidzide baphumele lapho futhi bente leto dithombe yabo bayiskopo baphumele lapho futhi bahlabele umculo wekuthi inyukunya emakhosi emculo wekuthi inyukunya futhi batisho ukuthi bangilabakholwako Lichinga la devil indoda yinye yayinemcondo lojwayelekile lowenele lowenele enhla lapha leyathi yayitoba ngumshumayeli yayigibela ngelisondo ekuseni futhi ishumayele futhi ke yayihamba endasi lapho futhi ibe sekusakateni kwemsakato bese ihlabela umculo wetinyukunya nayo yonke into kanjalo ngako ekugcineni yathatha livolovolo yase isaphatha ubuchopho bayo Ngiyayihlonipha le ndvosa ngekwenta loko kunjalo kunjalo ya yayinalokunengi yayinemcondo lomkhulu njengoba leto tingulu betenda empeleni ngesikhathi tinadeveli kuto lagijima tehlela emantini futhi tamita labaye bantu abanako ngisho lokungako ngiyakwadi ngiyakutonza ushubisa kanjalo kodwa mnakethu thathe ufanele ushayele le ndvo yehle lapha kuyenta inamathela lolu lusuku lesiphila kulo ngiyacabanga uma Jesu abita Herod ngankalwane lomdzala naJohane wabe bebita ngentalo yetimfeti kulungile banetakhiwo letinkulu emafastelo engilazi ahlotshisiwe bashumayele labangemabeka ekukhulumeni bahlabeleli lababhadalwako yebo mnumzane bathole ini-ke kuko yini lekhona kuko kuthe lutho lwamoya longcwele basukume lapho futhi baphume futhi bagcoke etikhindi futhi bangene futhi bahlabele ekwayeni wena mzenzisi lotsabukisako yebo mnumzane kunjalo futhi wena mshumayeli lotokuya emhlanganweni ngoba bakunika imali leningi kunalebe bakunika yona kulenye indzawo wena sigebengu awukafanele ukuba sepulpiti kunjalo imali uma ungeke ukhone ukuthi thathela emadola la inkulungwane lamanene yebo-ke angeke side baphathi bethu netinto itofika lapho uma ungenyusa le mali sitofika uma ngingeke ngithole kubambisana lokugcwele nawo wonke umuntu angeke ngide uma wonke umuntu angabambisani ngalokugcwele wonke emabandla kuze ngitoba nemali leningi yekubhadala ikweneti tami ngeke ngide nakethu indvodza iliciniso yankulunkulu itohamba uma moya longcwele ayiholile kungakhathaleki kuthi kukhona ini emnikelweni uma beyifanele idle imicathane yesoda futhi inathe emanti eligala kunjalo ingceke yaNkulunkulu sibili kodwa abantu batibophela ngekusakata newireless namabona kutse natho tonke tinhlobo tetinto telive baze bakhone kuba nalolo hlobo lwemali loko kunjalo impela niyabona na loyo akusuye uNkulunkulu wathi oh unjingile awukwesweli lutho impela kodwa yona kanye lento lo wawuyidzinga wawungenayo kunjalo kodwa wawungayati uyabona unjingile awukeseli lutho bayabhadala kwenta letintfo labatendako kudlala emakhadi oh wena uthi sinetinhlangano temabandla letinkulu oh impela yebo mnumzane libandla lelikhulu kunawo onke leni niyati umphathi waleli dolobha uta ebandleni lethu kunjalo yebo uyati sibani bani uma betha edolobheni betha ebandleni lethu sinaye wonke lothubele ebandleni lethu yebo futhi niyekele labaphuyile labadzingako labangcwelisiwe bangene ebandleni uthi balihlazo kini anibafuni ngisho nalapho niyesaba kuthi lothithe utawuthi amen ngesikhathi usashumayela njengalothathe lomncane lengafunza ngalesinye isikhathi encwadini lencane edulu lapha uthi ebandleni bantwana bakhe bekabakhulisele ebandleni leliyifashini lenzala emuva emahlathini zawanathide lapho bebanekumesaba uNkulunkulu ngempela ngako lo umfolo omncane uyangena ngalelinye lilanga uthi washada lentombatana wathi bekaweli bandla langephandle niyathi lelinye lalamabandla lamakhulu elihlelo lelifanako ngephandle edolobheni ngako watshela make kuthi bekangumKristu ngako ke washada lentombatakati uthi wayikhipha yebo ekugcineni wayilumula ebandleni lelincane lelidzala lasemaphandleni emuva eThintabeni kuthi angephandle lapha lelibandla leli lelikhulukati lelihle ligama lelifanako kodwa emuva lapho bebanamoya loyingcwele ngephandle lapha bebede lutho ngako ke uma bangena lelibandla lelikhulukati lelihle ngako ke make wathi ngalelinye lilanga beketa endasi kutobona indodzakati yakhe yebo ke bamangala kuthi yini emhlabeni labatoyenda ngaye ngako ke lapho ehla bekabukeka njengalokuthithe lokuvela encwadzini yasendlu lenye yaleto letincane ingubo letinensamo lenze niyathi nemikhono lemithe letinwele takhe libhonqelwe emuva lapho buso lobunjenga anyanisi loshelelako kanjalo locatiwe wabuka emuva niyathi futhi weta endasi futhi uthi yebo ke haleluya sithandwa ngabe niphilisana kanjani nonke lapha yebo ke wathi manje ekuseni lisonto wathi nonke niya emhlanganweni aniyini lomyeni wathi sithokwenda njani ngaye na wathi ngeke simise lapho akanjalo wase uthi yebo ke angathi kuthi ngendeni yebo ke wathi make ngiyakutshela si oh wathi lo wesifazane kodwa sithandwa angikwathi kuhlala ephandle kwenkonzo impela kunelibandla lelithithethithe khona ngalapha oh lo wesifazane lo wesilisa wathi kwathi ngilibonile linye ngasekoneni lapha ya ngitovele ngiye ngakhona futhi lo wesilisa wathi oh yebo ke sitofanele sikwende nje ngako ke ngesikhathi bangena bamdedela ukuthi angene kucala nabona na bebanemahloni ngaye nangu etha ngesheya kwestaradi naleso sketi lesincane niyathi nelibhayibheli ekhwapheni lakhe yebo ke mnakethu ngendeka ukuthi beyangenalo ligama lakhe kubani ngubani kodwa ngiyamcabanga ukuthi bekaneligama lakhe encwadzini yekuphila yeliwundlu leyo akuyinto lemgcoka ngesikhathi angena ebandleni wahlala phansi emuva lapho wathi sathela situlo niyathi wase uvula ibhayibheli futhi wacala kufunda futhi wonke umuntu wacala kucalada wacabanga ukuthi luhlobo loluthithe lwasendvulo luvele lwadzilika nje luvela nzwana thide acalatha kanjalo oh he nabo bonke bagcoke ingubo tabo letinhle niyathi luhlobo lwebase laudisiya letingubo tabo letinhle na kanjalo njalo babuka emuva futhi babona lo make lomncane ahleti lapho ane kumamatseka lokukhulu ebusweni bakhe niyathi afunda iBhayibheli ya nemfundisi emva kwesikhashana sebacetsile tonke letinye tindlu yena ekugcineni bekanemizuzu lengaba ishumi nesihlane ukukhuluma wasukuma waphakama wase uthi inkosi ilungile lo make wathi akabonge uNkulunkulu kunjalo haleluya uthi wonke umuntu welula insamo yakhe njengeligcudze lelihansi acalatha ukuthi bekungubani uthi ke emva kwesikhashana wathi wathi wonke emaKristu kuyo yonke iminyaka afanele abe ngemachawe lamakhulu emaKristu lamahle noma lokuthi ngalolo hlobo noma ke wathi akabonge uNkulunkulu kunjalo futhi bonke bacalata futhi lo wesilisa wacalata ngale ngasebhodini lakhe lemathikhoni futhi libhodi lemathikhoni lawuthola lowo mcondo la ngemuva futhi lathatha lo wesifazane lomncane ngemkhono lamkhiphela emnyango lathi uphathamise umfundisi nifile futhi anadi yebo Oh, ate obalelwa kuphi emafastelo enu engilazi lahlotshisiwe na? Yini tihlalo tenu letinhle dakanokusho na? Uthi kuyini konke kwenhlangano yenu yelibandla lenkulu na? Kuya ngqo esihogweni njengeluhlobo lwenyoni eboxini layo. Ngoba uma ungenawo umoya kaNkulunkulu, ulahlekile. Ngaphandle kokuthi utalwe kabusha, ngeke uwubone umbuso kaNkulunkulu. Loko kuyababa, kunjengoba ngangivame kunatha icastor oil. Ngathi make angikhoni ngisho nekuyimela. Wathi uma ingakugulisi ayikusithi ngalutho. Ngakho ke ngiyacabanga ukuthi loko kungalendlela loku futhi. Oh, uma bewakhuluma nabo. Oh, letinkulu takhiwe letinhle nakanjalo njalo. Oh, bona. Uya ebandleni labo. Kuyokwenteka uthi, yani ebandleni labo bese uthi, yebo ke ngiyakutshela uyiPentecostal. Oh, yebo. Mhm. Impela siyiPentecostal. Uyakholelwa ekutalweni lokusha na? Yebo. Yebo ke ngifuna ukukukhombisa lokuthi ethe oh buka lesakhiwo lesi uyathi ukuthi malini kwakhiwa lesakhiwo lesi sibita malini na leso sibita emakota lamathathu esigitsi semadola kwakha lesi niyathi sasivamise kungabi naso ngale ndlela sasivamise kuba sendasi lapho ehontjini mhm futhi uqalade uthola tonke letindlo letinkulu labanato Yebo mnumzane bese ke bathi oh sisi nato tonke letindlo letinkulu kodwa bethe umthwalo ngemiphefumulo lelahlekile bahlala njalo bafuna ukukhombisa ukuthi banesakhiwo lesibita kangakanani bukani libhuku lethu lasondo sikolo likhulu kangakanani kusita ngani lokho uma bangakabi naye emoya longcwele na unjingile wanzelwe impahla awuke selilutho loko ngiloko lakuhlo ucabanga loko kanti awathi ukuthi uphuyile wekuhawukelwa uyatsabukisa uphumbuthekile ungcunu futhi awukwati niyabona na ngiloko ke oh impela bathi uyathi kuthini sasivame ku lelisondo lelincane lesasivame kulisebentisa lisencenyeni lengemuva leli ngilelikhulu manje futhi ngiyanitshela Kude umthwalo ngemiphefumulo kodwa bafanele babone ukuthi tonke letindlo leti tiyanakekelwa lusito labotsadze nato tonke leti letinye tindlo konke kufanele kunakekelwe kodwa kude umthwalo ngemiphefumulo lelahlekile oh ndvotsa lifike kuphi kuphi lelibandla bebangakhathaleli imiphefumulo kodwa bebakhathalela umcebo kulungile bebakhathalela lokungesiko bebakhathalela umcebo wabo kodwa hayi kukhathalela imiphefumulo lelahlekile umbhalo wathi bebangathi ukuthi bebabe kuhawukelwa oh balusizi baphumputhekile bacabanga ukuthi bebangathatha imali ukuthi bagucule umhlaba oh kube besingachuba luhlelo lebe singathola imali lenengi lapha ngikholwa ukuthi besingagucula lo mhlaba uma labanye bantu labanjingile ebandleni lethu nakathi uBranham uma nje besingabenta ukuthi bakhokhe kakhulu ukuthi ngikholwa ukuthi singaqala inhlangano lebeyito jikeleta ukuthi futhi igucule umhlaba besingathatha tindiza bese sehlisa tincwadi kulo lonke laseAfrika netindlo letinjalo kube besinemali nje nakethe lo mhlaba ngeke uguculwe ngemali lo mhlaba utoguculwa ngumoya longcwele usumayela lokunemandla kwamoya longcwele nesiphambano kutoba ngiyonanto kuphela leto ogucula umhlaba luhlelo lwaNkulunkulu alusiyo imali ngumoya longcwele ngiloko oluhlelo lwaNkulunkulu lolungiko ngeminyaka welibandla laseLaodicea noma ngimuphi lomunye umnyaka welibandla yebo mnumzane bafuna imali longcwele Oh bathi thine sinegolide kwakuyigolide kulungile kodwa hayi luhlobo lolufanele bebaneli golide lenengi kodwa hayi luhlobo lolufanele manje ngawo ke bayalwa nguJesu ngiyathi unjikile uthi uneli golide uthi awukesweli lutho kodwa ngiyakweluleka ukuthi ute uthenge kimi ligolide lelihlantwe ngemlilo luhlobo lolwehlukile lweligolide ya ligolide lelivivinywe esithandweni semlilo lelendlula emlilweni wekufa lelendlula eCalvary laphuma linengi lale ligolide leninalo manje alimanyi litodleka litothomba uma ningamaka phansi lokho Jakobe longwele wesihlanu livesi lekucala kuya kulesine futhi nitothola ukuthi kuyini wathi hambani mine tinjinga manje ekufikeni kwenkosi nikhale futhi niholole ngoba tinsizi tenu selunifikele ligolide lenu lidlekile kini niyabona lolo luhlobo lweligolide lelidlekako kodwa leligolide lelibiketwa nguJesu umoya loyingcwele emafutha lasa ligolide amoya athululeka enhlitweni yakho futhi ngiyakuyala kuthi utothenga kimi ligolide uma ufuna kunjinga yebo kanti futhi bebaphumputhekile manje leyo yindlela lembi kuba ngicabanga ukuthi lamaKristu bekaphumbutheke njengoba beyangaboni khashane ngikholwa ukuthi emehlo abo beyangaboni khashane into lekuphela lebe bakhona ukubuka kuyo kwakuthi akhiwo tabo letinkulu into lekuphela lebe bakhona ukubuka kuyo kwakulibandla labo lelikhulu into lekuphela lebe bayibuka kwakuyikwaya lehlotshiswe kahle nako konke kwetingubo tayo letinkulu netinto ngicabanga ukuthi bebangaboni khashane nje bebangakhoni kubona ngetulu kwempumulo yabo mhlobo angicabanga ukuthi bebaphumputhekile bebangaboni khashane nje konke lebe bakhona kukubona kwakukwabo yebo ke niyathi kutsini sine simalunga ekuthi nekuthi emahlelo abo lamakhulu icuku tabo letinkulu emalunga lamanene kondo sikolwa wabo takhiwo tabo letinhle kodwa bebadzinga moya longcwele kwasho Jesu bebadzinga moya loyingcwele ngako inkosi yathi kubo liso uma emehlo mabi kakhulu futhi awukhoni kubona khashane uze ungaboni lutho ngephandle kwesakhiwo sakho lesikhulu lapha nenhlangano yakho yelibandla lenkulu lenhle kanye nelakho umphathi welidolobha nabo bonke beta ebandleni lakho futhi ninalodumile futhi ningikhohliwe mine kodwa uma uphumbutheke kangako nemehlo akho libuhlungu kangako ngitakutsengisela umuthi wemehlo ya niyabona kuyamangalisa labo dokotela bethe uNkulunkulu bebangenalutho kwaloko akunjalo na bebanemakha namaningi bebanesayensi yetenkolo lenene kodwa bebadzinga umuthi wemehlo moya loyingcwele waNkulunkulu uhlikihla emehlo abo futhi ubende babuke kubuya kwenkosi ubende babuke eBhayibhelini ubende babuke evini bayathi kuthi ushiwo kanjani amen kahle impela nje bebanemakha bebanako konke kwekugcobisa kodwa bebadzinga umuthi wemehlo kwasho inkosi yathi udzinga umuthi nomncane wemehlo kuthi uye emehlweni akho futhi utoavula kwakuvame kuba njalo ngesikhathi ngisewumfanyana ngike ngakucoxa lokhu ngiyakholwa kungenteka kuthi ngike ngakusho ebandleni loku kufika emcondweni wami manje ngakhulela endasi eTintabenta seKentucky ingcenye futhi sasihlala endlini lenzala yemapulango mama lapha futhi sasine nendzawo lencane lenzala etulu esteze futhi sasinamatalasi wechando bomile bese ke ngetulu kwalowo matalasi wechando bomile kwakuthi insiba angathi noma niyathi ukuthi insiba yini noma cha noma umbhedze wechando bomile umbhedze lomdzala sasiphike kakhulu babe namake bebanembhedze wensimbi ngaphansi kwesitezi futhi ngako sakhuphuka lilathi lelincane futhi sefika etulu futhi make bekabeka ngaletinye tikhathi siceshana seliseyili etikwe makhava netindu kugcina niyati uyema ulale lapho bese ubala inkanyeti emkhathini walawo mapulango lafakwe nekukhanya kwenyeti niyati futhi kunetimbobo letinkulu eluphahleni kanjalo futhi ngako uma kunelichwa noma lokudzide noma kuna imvula sine labancanyana besiye sibhace ngaphansi kwalesi lesiceshana seliseyili niyati kugcina lokho kuvimbela singabi mandi futhi ngaletinye tikhathi kulungulungisa kuleto timbobo sasithola kuvemakhada nemehlo ethu bekaba netinvongo niyathi onke avalwe kubanza ubanza emehlweni ethu futhi ngako make bekasibita ekuseni yehlani bengiyengithi angeke ngite make ngoba emehlo ami onke anethintongo nganginendlo kulo niyathi kubanza esweni ngangakhoni kwavula niyathi labancanyana balele lapho futhi mine nahambi nalabo setama kuvula emehlo ethu futhi sasingakhoni kukwenda siphumbuthekile mkhulu wami bekangumethiye bekethiya emarakuni futhi loko kwakulikhambi lako konke endlini yethu kwakungrizi wekhuni sigcobisa ticathulo ngagrizi wekhuni futhi uma unekuvuvuka kwemphimbo nelwanga bafaka itafentine lencane kuko bese nje ya wawufanele ukugwinye ngako kwendela lokuvuvuka kwemphimbo nelwanga bese ke uma emehlo ethu anetintongo mama bekathatha lendlu kulungile umzuzu nje sithando bekagijimela ngephandle ekishini bese uthola le nkomishi lenkulu lenzala yagrizi wekhuni bese uyibeka lapho futhi ayishisise mbamba bese uyeda futhi lapho futhi ahlikihle emehlo ethu niyabona kude kube ngilapho sekusebentile futhi emva kwesikhashana ngaba kanjalo kude ngikhone kubona ngivule emehlo ami ngithole lo grizi wekhuni owavula futhi ngiyanitshela sike saba nesikhathi lesimatima kabi ngiyabona na kuke kwaba nekubandla lokukhulu lokubi kabi lokuthanyela live emabhaptizi athi insukute imimangaliso setendlulile ayikho into lekuthiwa ngumoya longcwele futhi akukho ukukhuluma ngetilimi akukho mbhaphathiso egameni lenkosi Jesu futhi oh donke tinhlobo tekulungulungisa futhi kuvale emehlo lamaningi ngeluhlobo loluthite lwekubanza kwakamoya uyobitha ngetulu kwagrizi wekhuni kuvula lawo mehlo mnakethu uyobitha umbhaphathiso lomusha wamoya longcwele kuhlikihla emehlo akho futhi ungabona ukhiphe lokungaboni khashane kude ukhona kubona ukuthi livi lankulunkulu liliciniso kunjalo oh ngiyakuyala ukuthi ude utothola umuthi wemehlo kimi luhlobo lwelugcobo lwemehlo akho ngako wena ngako bodokotela besayensi yetenkolo banekwabo yonke isayensi yetenkolo nemakha abo netintho kodwa kubite lokuningi kwaloko kubita moya longcwele kuniketa umbono wakamoya kubona emandla asezulwini asebenda moya longcwele emafutha amoya longcwele emafutha yi-oyili leshisako siyakwati loko bese ke moya longcwele ngemafutha ankulunkulu futhi yonke isayensi yetenkolo nemakha o mnakethu lothanzekako kukahle akukho lokungakalungi nge yonke into ilungile yebo-ke sinelibandla lelikhulu kunawo onke lelikhona la dolobheni lawo makha ngeke asebende cha mnumzane athokwenda ubone kahle lapha ubona edrude bese uthi yebo sinelibandla lelikhulu kunawo onke kodwa kuthiwani ngekwahlulela lokutako lapho unkulunkulu ayokwenda uphendvule nine malunga elibandla laselaodisiya angikhulumi kakhulu kakhulu lapha kodwa ngisethephini futhi iya emhlabeni wonke niyabona ngako-ke ngikhuluma kubantu cishe labasigithi lesinengana kulesikhathi lesi niyabona ngako-ke ngiloko-ke ilaodisiya lesivuvu lehlubukile lengaboni khashane angathi ukuthi yini yonke iminyuzi umnyuzi ulibhastela awunangcondo nje kwekucala futhi ukhuluma nawo phakamisa leto tindlebe letinkulu futhi uthi akukho bubele kuwo ulibhastela usemkhathini wele hashi nembongolo nguleyo inzaba manje uhlanganisa emanikolawu nebaselaodesiya nzawonye futhi uthola imbongolo phinze lesi kudzingako kunjalo abati ubatshela ngokuphiliswa kankulunkulu umbhaphathiswa egameni lajesu futhi umelusi wami aka asikukholwa loko njengamapresbyterian lidomu loko kumayelana naloko lebe ungakubita nge
ngiyawenyanya umnyuzi kodwa ngiyakutshela ngithanda lelihle lihashi leluhlobo mfana ungalifundzisa lokuthide ungalifundzisa kukhothama futhi ulifake eselekisini futhi lento ecishe njengoba umuntu angenda ngoba lona li lathi lokuthide lineluhlobo umnyuzi awathi kuthi kwakumbani babe wawo noma kwakungibani make wawo futhi awukwathi ukuthi tala nguleyo ndlela ngalawa lamanye lamadzala labanzako emahlelo labophekile ngeke aphinze akwathi ukuvuka futhi masinyane nje libandla lingangena esihlelweni lifile aliphinzi livuke kuyini na lipastela Martin Luther bekalungile kodwa ngesikhathi ahlela wendani na iMethodist yayilungile ngesikhathi ihlela yendani na iPentecost yayilungile kodwa lapho sewihlelile wendani na uyayipastelisa wayitalanisa nelibandla ebandleni neCatholica yebuNikolawu ngona kanye nje leleni kwendile nathatha indlela yalo yekubhabhatisa nathatha indlela netento talo futhi iBhayibheli lathi uyindvodzakati yengwadlakati ingwababane indvodzakati yethi ingwababane kunjalo impela lihashi lelihle leluhlobo yebo limnene oh lilungile ngiyalithanda libeke inhloko yalo etikwe emahlombe akho lelineluthando lelinemusa ngani na liyathi ukuthi ngubani babe walo liyathi ukuthi ngubani umkhulu walo liyathi ukuthi mkhulu wakhokho walo ngubani lingahamba lithi ngculi emuva lineluhlobo uthi ngiyathanda kubona umkristu sibili weluhlobo hayi lothwala incwadi yakhe uyimethodist ngeliviki lelendlulile uthi ibaptist kuleliviki nepentecostal kuleliviki nepilgrim holiness ngeliviki lelilandzelako akathi ukuthi ngubani babe wakhe noma ukuthi ngubani make wakhe kodwa asenginitshele indoda ledelwe ngamoya kaNkulunkulu ingakuthatha iyokuthi ngcu emuva elusukini lepentecost ingakutshela ukuthi iyeluhlobo umpentecost amen ngifuna kuba yipentecost kusukela ngetulu kwenhloko yami kuye ematheni etinyawo tami angingaqonzi yona ipentecost yelihlelo ngiqonze emandla sibili akristu lovusiwe sibusisa sepentecost sibili umuthi wekugcobisa emehlo vula emehlo akho kude sibuke emuva futhi sibone lapho uvela khona ubuka nje loko libandla lelingiko namuhla ubuke emuva futhi ubone lapho liqhamuka khona bese ke usola uchubekela ngakuNkulunkulu utawusuka kuko yebo mnumzane kulungile ngicaphele lenye imvo wathi bangcunu bangcunu futhi abakwadi Impela oh bangcunu futhi abakwadi manje lo muntu usesimeni lesithabukisako uma umuntu awe ngawukelwa aphumbuthekile atsabukisa angcunu manje uma yena akwadi bekatothi sida kodwa uma angakwadi umfothatani akasekho ngekwengcondo ngabe kunjalo na Loko bekuthi akushube akasekho ngekwengcondo akathi ngalokwanele ukuthi athi side nibonile lo thithe ehla ngesitaladi lophuyile lotsabukisako lophumbuthekile ngokuhawukelwa nalongcunu bese uthi mnakethu ungcunu oh ngingcunu oh mnakethu ngiside ungingenise nzawana thithe ngiside ukuthi ngembathe kodwa wenyukela kubo futhi athi asenisho nami emukela yini moya longcwele kusukela nakholwa na uyini wena ungumgicikile longcwele na yebo ke awusho usho ukuthini ungakhulumi nami kanjalo ngipresbyterian ngibaptist ngivela ekutheni nasekutheni ungcunu futhi awukwadi manje angaze ngikusho lokho libhayibheli lakusho lokho ngalomnyaka ungcunu futhi awukwadi wothi uthenge timbahla kimi washo njalo ingubo lemhlophe ingubo lemhlophe yalabangcwele kulunge kwalabangcwele niyabona na ungcunu na oh impela yebo mnumzane Oh wena uthi mnakethu Branham hayi libandla lethu libandla leligcoka kahle kuna onke edolobheni bengeke ngangabatha lokho lamanye emafashini amanje impahla leti sikwe kahle leti tendlula tonke ngekwembatha kwamanje kwethi ingcwethi tase Hollywood leti khanukisa kakhulu kangangoba bengakhanga kunaka kwayo yonke indvodza lesestaladini impela lomunye dzathe wathi kimi wathi mnakethu Branham Ngabe uqonze ukungitshela lokho manje sithenga leti ngubo leti esitolo uthi ngiloko kuphela longakuthenga ngathi basathi thengisa timphahla uthi bayayenda imishini yokuthunga lokho akusike ukuvika ngeligcembe lokukhulu ngalokho iBhayibheli lathi ngilowo nalowo lobuka wesifazane amkhanuke sewuphingile naye ngabe kunjalo na yebo ke ngakho uma wesifazane athi gcokisa akhanukise uthi athi beke embikwendvotha ngibani ofanele ukuthi asolwe ngako na lo wesifazane nguye ukuvetile unjalo impela manje ungahle ube msulwa njengemduze kumyeni wakho ungahle ube inthombatane lencane lengakaze yenda lutho lolubi empilweni yakho ube inthombi ndvo na ushada nemyeni wakho kodwa uma ugcoka kanjalo futhi ubangele emadoda akubuke kanjalo sewuvele uphingile nawe enhlitweni yakhe lo wesilisa leso soni sikubukile njengemkristu ungahle ube netimpahla letisiwe kahle kunato tonke edolobheni leboya letinhle kuthe ndlula tonke kodwa akumfanele lo mgcwele wankulunkulu ukugcoka kanjalo oh yebo ungethi emfaneni wankulunkulu oh cha bathi yebo ke bathi libandla lethu ugcoke kahle na bathi bebanjalo bebanjingile bangake sweli lutho impela
Even our pastor walks out with a great
Ngani bathi ngisho nemelusi wethu uphuma embethe ingubo lenze lenkulukade yonke ikwaya iphuma embethe ingubo lenze lenkulukade Devele wefika watsonga ngaphansi kwayo Mhm kunjalo Oh yeboke ngono ngakusho naloko futhi Ngawo ke ngahle ngikuyekele lokho kuhambe kulungile Oh, donge letimpo leti leti ngulu. Emakwaya lembese tingubo letinze. Emakwaya labhadalwako. Ufanele wabhadale kuhlahlabele. Ufanele unikethe umshumayele lokungaka noma utothola lenye imbadalo lembadala kanconywana. Utobita libhodi lemagosa ndzawonye futhi athi manje bazalwane nibe nemusa kakhulu kimi lapha. Ninginika emakhulu lamanengi kangaka ngelivini noma lokunye lokunjalo. Kodwa lelinye libandla lePresbyterian le alibite ngePentecostal noma ngabe liyini ngesheya lapha bona ba bona bangitsembisa ukuthi batonginika lokungaka ngetulu oh he ngako ke unalo longwele tatana bana liphi lithuka na yini libandla lelincane leliphoyile leligwaliswe ngamoya longwele bana luphi luhlobo lelithuba na bebangeke bakhone ukukhokhela lutho lolunjengaloko ngako inkosi ikuvusela lokuthitheke amen loko lokukhethwa esandla sayo lucobo ikugcwalisa ngamoya longcwele futhi imumisa njengembonisi jikelele kuyo athumela endazi yathi ngiyakweluleka ukuthi ude utothenga sembatho lesimhlophe kuyo libhayibheli lathi tingubo letimhlophe tikulu kwalabangcwele manje ngikholwa ukuthi si asithole cishe lelishumi nemfica manje ngikholwa ukuthi kusevesini cishe lemashumi lamabili lesikulu njengoba ngibona kahle kakhulu nje ya futhi sivala kuloko manje thulani sibili manje futhi nilalele manje sisenda lokho lalelani buka ngime ngasemnyango futhi ngiyangcocotsa uma umuntu evalive lami futhi avule umnyango ngitawungena ngekhathi futhi ngidle naye adle nami lolo ncobako ngiyomnika ukuthi ahlale nami etike sihlalo sami sebukhozi njengoba nami nganqoba futhi ngihleli nababe wami esihlalweni sakhe sebukhozi lolo nendlebe akeve lokho lokushiywa ngumoya emabandleni
This is one of the most outstanding statements.
Lesingilesinye setitatement letivelile lengangatibona eTestamentini lelisha. Ngifuna nicaphele ngime emnyango ngiyancocotsa. Lokhu kuvamile kusetshenziswa licaphuno lekunxusa ngetoni. Ngabe kunjalo na? Litshela toni Jesu semnyango ngiyancocotsa.
But here He's knocking at the church door.
Amen.
Kodwa lapha unqonqotha emnyango welibandla ngoba wake wahamba nabo. Kodwa bona ngenhlangano yabo yekuba live nekubanza bamshiya ngephandle. Ungephandle kwelibandla. Manje khumbulani ekuqaleni kweminyaka yelibandla njengoba sesivala bekahamba emkhathini wetinsi tetibane letisikhombisa tegolide. Ngabe kunjalo na iminyaka yelibandla lesikhombisa futhi ekupheleni lapha simthola angephandle kwaliphi libandla na laseLaodicea libandla laseLaodicea ngephandle bamkhiphele ngephandle ngani bekeme ngephandle etama kubuyela ngekhathi sithombe lesisabukisa kanje pho umsinzisi welive eme ngephandle kwelibandla ukuthi walithenga ngengadi yakhe licomo lihlazo etikwabo ngime emnyango futhi ngiyangcongcotha ngemuva kwekufucelwa ngaphandle noma wacoshwa futhi ke etama kubuyela ngekhathi ukhansa abuyele emuva futhi ungcongcotha emnyango leli lirekhodi lelithinta kakhulu etestamentini lelisha ngicabanga ukuthi akukho lutho lolungaba lusizi kakhulu kwendlula lokho ubona umsindisi wemhlaba akhishwe ebandleni lakhe lucobo umnyaka waseLaodicea emva kokuba sekavele abatshelile lokho lebebakwendile kunjinga kwabo nayo yonke into naloko lebebangiko nekuthi bebasivuvu kanjani nakanjalo njalo futhi bona beba bona bengathingi ukuthi abahlande bona bebahlande yena bamkhipha futhi naku kwaloko konke usancongcotha emnyango utama kubuyela ngekhathi ukwendela ini na kuba apha kuphila lokuphakathi bona kanye labo labambulala eCalvary uyetama kusinzisa imphefumulo yabo uzithombele sivisana buhlungu kakhulu lengake ngasibona empilweni yami lengake ngacabanga ngaso khishelwa ngephandle wakhishelwa ngephandle kwani na manje lalelani bangani uma lokhu kungesiko yini lokwethusayo tholani isithombe sako akujule enhlitweni yenu umsinzisi wethu ngesikhathi asemhlabeni wakhishelwa ngephandle esiveni sakhe lucobo waliwa wakhishelwa ngephandle
the world excluded him and crucified him
live lamkhiphela ngephandle futhi lambethela futhi manje ebandleni lakhe lucobo ukhishelwe ngephandle akafunwa nzawo abana sidzingo sakhe banelihlelo bebangamdzingi bana papa bebasayo mdzingela ini futhi banembishop lomkhulu mengameli jikelele bebangesenamsebenzi ngamoya longcwele bebangasamdzingi lowo Kristu moya loyingcwele bebangamdzingi ngako ba angikholwa ukuthi basukuma nje base bamphonsa ngephandle ngoba bebangakamgeji ngoba bebasamhlabelela ingoma umshumayeli bekasolo asakhuluma ngaye ngako ke bebangakamgeji kodwa ngekuba live kwabo nenhlangano yabo kuhlela bathi insuku temangaliso selwendlulile futhi ayikho into lethiwa nguloku naloko ngiyanibuda yonke imvuselelo leke ifike noma nguyiphi nine bosomlando manje phansi ufike lapha lamabandla lawo yonke imvuselelo leke ifike iyayihlala iphumela ngephandle kwedinhlangano noma umuphi umuntu lowake wacala imvuselelo beyangephandle kwenhlangano futhi ngaso sonke isikhathi uma imvuselelo icala bebanetibonakaliso nemimangaliso yekukhuluma ngetilimi nekuphilisa nakanjalo njalo kanjalo kwendeka futhi nje lowo msunguli angafa khona-ke bayihlela futhi benda inhlangano ngayo futhi bahamba ngco bafile futhi uNkulunkulu akadange atilibalise nayo futhi kunjalo impela futhi nangu la akhona eminyakeni wekugcina welibandla eme ngephandle kweminyango uNkulunkulu somandla loko kwephula inhlitiyo yami kucabanga ngalokho inkosi yami ime ngephandle kweminyango welibandla layo lucobo emva kokufucelwa ngephandle ngekuba nelive nekubanza nelihlelo nekungabi nanzalo eme ngephandle kweminyango angcongcotha etama kubuyela ngekhathi ngesikhathi ngicabanga lokho esikhashaneni lesendlulile ngivele nje ngeyama etafuleni lami ngase ngicala kukhala ngacabanga bengihlale ngicabanga ngesikhathi ujesu ahlethi kuleyo ndlu lenzala yemfarisi lapho kude lowamnaka lapho bekanetinyawo letingcolile abamhlanga bedanga emnyango futhi bageze tinyawo takhe futhi bamgcobise basusa umcuba netintho lapho bekahamba khona sembatho sakhe sithanyela lapho saletha loko kunuka lokudzala kwemgwaqo lapho emahhashi netintho kwakuhambe khona futhi kwaletha loko kunuka kuye bebahlala njalo bageza tinyawo loko kwakungumhambo futhi lo mgezi tinyawo bekahlala emnyango futhi uma kufika umuntu bebamgeza tinyawo takhe bese bafinyelele lapho bese bathola lipheya lemasengilisi lamenelako bamgcokise futhi bebagcobisa inhloko yakhe nekwakhe futhi bamende anuke kahle nekusha enzanyeni yakhe lokuvela emisebeni yelilanga bakame tinwele takhe tiye emuva angene nekwemukelwa esivakashini manje naye indlela laba mani lapha umzuzu phethe ufuna kunikhombisa lokuthi naye indlela lebebenda ngayo bebakwemukela kanjena manje ngiyakholwa cha njengalapha ngikholwa ukuthi kufana nalokuthi ide ngaloku kuhleleka lapha kwemukela kanjena nabona futhi nangane lomunye nalomunye
futhi bekasemukelekile kodwa ngesikhathi Jesu etha kulomkhosi njengoba efika emkhosini wePentecost lapha lo gcite bekamgejile bebashisekele kakhulu etinzabeni tabo bobhishophi nakanjalo njalo bekalapho Jesu bekamenyiwe kodwa kude lwageza tinyawo takhe ukuthi nango bekasethi laphaya ekoneni bebangathi nekwathi ukuthi bekalapho netinyawo takhe tinyuka angcole yonke inzawo kuye aneluthuli wase-ke kuba khona ingwaba abanelenzala tatane endasi esikaladini leyakhuphukela lapho beyinemali lencane kuphela esakeni futhi yacalata lapho futhi yabona Jesu ahleli lapho netinyawo letingcolile wayidzabukisa inhliziyo yayo yathi nguleya le ndoda lethethelele lo wesifazane ntono takhe nguleya le ndoda lengivile kuthi yende kuphilisa kungani bangayinaki ngoba bobhishophi nabo bonke bebakhona bamcosha nango a bamema kuthi ethe nguleyo indlela lesenta ngayo siyamema kuthi ethe emihlanganweni yethu kodwa-ke uma sesifika sinemahloni ngayo o ngingeke ngihlale bese ngithi ayibonga inkosi o cha nako kuhleti bojones batawuze bacabanga ukuthi ngingumgicikile ongcwele wena mzenzisi kunjalo ngiyesaba kuthi bengingakhuluma ngetilimi futhi batawuze bangibide ngendvoza yetilimi ungulolu sizi lothabukisako manje niyakhumbula loku kuyangena niyabona ungulolu sizi lothabukisako uphuyile ungcunu futhi ukhumbuthekile futhi awukwadi Jesu ahleti lapho netinyawo letingakagezwa futhi ingwababane yasesitaladini sengiyayibona iya endasi asesikhulume sithathe umzuzu nje ngiyayibona iya endasi esitolo futhi ithi mine futhi tinyembethe sicala kwehla ebusweni bayo futhi yathi a angeke ngikhone kukwenda uma nginyusela le ndlu lapho utokwathi lapho ngithole khona le mali uyathi ukuthi ngiyithole kanjani kodwa nguyona nto kuphela lenginayo nguloko kuphela lakufunayo nguloko kuphela lakufunayo nabona na akananzaba vele ude nje akukho lutho etandleni tami lengilulethako ngakho-ke wathola emafuthala athithe ekugcobisa futhi wawaletha futhi wefika enhla lapho wase uyacabanga o uma nje ngingambona futhi wase-ke ungena ngekunyenya wase ufika ngasemnyango nzawanathide futhi cha bebangamendanga wemukeleka ngakho-ke wathatha libhokisi le-alabasta walivula wase ulifaka kukwakhe etinyaweni takhe wase ucala kugeza tinyawo takhe futhi wacala kukhala o kufanele kuba nguye nguye lowo lebengihlala ngifunza ngaye ebhayibhelini ngiyathi ukuthi uyokuconza futhi into yokucala niyathi emandila amahle kanje pho etinyawo takhe inyembeti de kuphenduka iwela etinyaweni takhe bekede indwangu yokwesula tinyawo takhe ngayo ngakho-ke wafinyelela etulu wase uthola tinwele takhe tinwele letinhle letiphothekile tonke tiphukele phansi tinyembeti tehla ebusweni bakhe kanjalo wageza tinyawo takhe futhi kanye ngesikhathi beka acabuze tinyawo takhe ageze tinyawo takhe kanjalo Jesu anetinyawo letingcolile futhi kungekho lokunakako futhi namhla uthwelela igama lelingcolile njengemgicikile longcwele lokuthite noma lokunye kanjalo futhi emadoda awanaso sibinzi sekummela ngesiphambano lesi sekutinikela ngitawusethwala ngize ngikhululwe kufa ngitawuthatha indlela nalabambalwa labethelelekile benkosi ngicale ngekhathi naye Jesu o nkosi wena ngendlulise ngendlulise nkosi noma ngabe kubita ini nina njengajakobe umcamelo lolitshe kwenta mehluko muni na loko langendele kona futhi le ngwadla tatane lapho ikhala ilila futhi into yokuqala niyadi naku kume simoni umfolo omkhulu lowamenda kuthi ehlele lapho wathi loko kuyakhombisa kuthi ungumprofethi noma cha bekatokwathi kuthi bekuhlobo luni lowesifazane lowo mzenzisi ngako ngemuva kwekuthi acethe futhi Jesu akazange atisuse tinyawo takhe wavele wahlala nje futhi wambuka futhi wambukela o ngiyakuthanza loko akusito tintfo letinkhulu lesitendako ngule tintfo letincane lesishiya tingakendiwa ngaletinye tikhathi wambukisisa wambukela nje ahlala lapho kude lobekamnakile ekugcineni yena ekhathi lapho akhala futhi ageza tinyawo takhe wathi kukunaka wakhanga kunaka kwebantu futhi wavele wambukela nje akazange sekasho kwasagama Simoni lo mdzala eme emva lapho wathi niyabona ukuthi ungumprofethi yini noma cha aniboni na nginitshelile kube bekangumprofethi bekatokwathi ukuthi lo wesifazane bekangubani niyabona sasilibandla lelikhulu lapha niyabona siyathi kunjalo siyathi ukuthi akasuye umprofethi bekatokwathi emva kokuba sekacedzile leto tinyembeti tekuphenduka tehla ebusweni bakhe wageza tinyawo taJesu yena ngikholwa ukuthi wativa ahlumelelisekile kancane oh nkulunkulu ngangiyothanda kuba lapho ngangiyophinza ngitigeze futhi yebo mnumzana mfana beyangeke yini wesifazane namhla abe nesikhathi lesimatima kwesula tinyawo letinwele takhe na bekuyobita ukuthi eme ngenhloko yakhe ukuthi akwende kuthola tinwele letenele tekutesula yebo mnumzane utijube tonke kodwa lapho tinyawo taJesu akekho lonakako bucayi ahleti ahlazekile loko kunuka etinyaweni takhe wamgeza emva kokuba sekacedzile wambuka phansi nje kungathi uthi kulungile wacalada wathi Simon nginalokuthite lento okusho kuwe ungimemile lapha futhi awukaze ungihlangabede eminyango awukanginiki emanti ekugeza tinyawo tami awukaze ugcobise inhloko yami nangingena ususe kuhashulwa lelanga kimi awukaze ungange kungemukela nangingena kodwa lona wesifazane tatane oh he lona wangephandle ingwadla esitaladini bekete emanti ekugeza tinyawo tami futhi watigeza ngetinyembe titakhe bekete lutho lwekutesula ngako wathatha tinwele takhe watesula akayekeli kucabuza tinyawo tami manje ngifuna ukuthi kuwe tona takhe lebetithi nenge uthethelelwe tona kunjalo akazange asho lutho ngetakhe tono takho letinenge lithethelelwe futhi namuhla lapho Jesu eme ngephandle kweminyango wetinhlangano tepentecostal inhlangano tebaptist inhlangano temethodist etama kubiyela ngekhathi nepentecost futhi bantu bayamedlula emva kokuba wena kuba welive kwakho netindlu umfucele ngephandle kwelibandla umile utama ukhalela ukuthi kubuyela ngekhathi phindze futhi oh kuyindlo levisa buhlungu kakhulu lengangayibona empilweni yami bebangenasidzingo sakhe yena ngephandle angconcotha etama kungena nguleyo ndlo lefanako letama kuyenda ngani na beyangephandle abazange bamphonsele ngephandle bebasolo bahlabela ngaye bashumayela ngaye kodwa abazange bamgeje ebukhoneni babo kunjalo bebachubeka ngqo ngani na bebangakhoni kubuka khashane bebabuka sakhiwo sabo lesikhulu bebanjingile bebabuka inhlangano lenkulu lebebangemalunga ayo betama kuyakha bayikhuphule kuthola emalunga lamanye ukuthi angene futhi abazange sebamgeje cha cha abazange bakugeje kukhuluma ngetilimi bebangayigeji lemikhulu imilayeto lenemandla kaNkulunkulu bejiwa phansi enhlitiyweni bese usoka enhlitiyo utsabula tindlo telive futhi akuhlube njengeluchethu lwembila oh bona uma ushumayele kanjalo ebandleni labo batokuxosha futhi nguleyo ndlela moya longcwele lashumayela ngayo Jesu wathi ninentalo yetinyoka ninetinyoka etshanini futhi Johane wakwenda naye nemadoda lamakhulu lagcotshiwe bekahlala njalo ayobula sikhumba kubo kunjalo kodwa abamgejanga ngoba bebete lokho nabona na ngakho-ke bebanalokuthithe lokusambali lokuncane kubabhambatha emhlane futhi wathi vele ujoyine nje faka ligama lakho khona lapha futhi sitokungenisa ebulungeni bakho futhi hamba uyolanza liphepha lakho kulele linye libandla futhi sitokwemukela nakanjalo njalo manje sethembiso sakho utoba nganani ngeminyaka ngamunye na niyabona nguloko
unjingile awukweseli lutho. Oh, kodwa udzinga indlo lenkulu kunato tonke futhi awukabi nayo. Jesu eme ngaphandle etama kubuyela ngekhathi nePentecost. Ucabanga ukuthi bekuyokwendekani kusihlwa ebandleni leMethodist kube moya longcwele bekehlele etikweli bandla futhi baqala kumemeta bagcuma bakhuluma ngetilimi futhi batiphathisa kwalodzakiwe. Sichuku sebantu labadzakiwe na. Ngani lo mhlangano lomkhulu beuyophonsa lelo bandla leMethodist ngephandle kwemhlangano lomkhulu. Niyakwati lokho. Bekwendekani ebandleni leBaptist kube kwentekile na? Indlo lefanako emaPentecostal na? Ngani? Unalaba nengi babo. Kwendeka indlo lefanako. Impela yebo mnumzane. Bebangeke babekethelele lo mphetho. Bebayothi ngani? Baze bona ngisho nemakhapeti ethu lamasha. Impela. Eh. Sichuku lesilusizi kanje pho labangiso. Kunjalo. Yebo ke kulungile. Wake waba nabo. Wahamba nabo emkhathini wetinzitetibane letisikhombisa tegolide futhi naye imphendvulo emahlelo netindlo tawo telive bobhishophi bawo bokhardinali nako konke kwelive kwabo bebamxoshile futhi bebangakaze bamgeshe futhi libandla manje sitokwenza kanjani ukuthi simbuyisele ngekhathi na uma angephandle kwelibandla lePentecostal manje sitokwenza kanjani ukuthi simbuyisele ngekhathi na ngabe kutobita emavoti lavumelana nako ebantu ukuthi ambuyise na ngabe kutobita ukukhethwa kwapapa lomusha cardinal lomusha na noma mhlawumbe kutobita kutobita kuvusa lihlelo lelisha loko angeke kwakubita loko angeke kukwenda lihlelo lelisha ngeke lakwenda lomusha lo lomusha cardinal ngeke akwenda umfundisi lomusha ngeke akwenda umvangeli lobhadalwa kahle ngeke akwenda akukho lutho even lolungentiwa ngaphandle kwakho lucobo simngenise kanjani na hayi ngelivoti cha mnumzane asimvoteli Jesu ukuthi abuye ngoba ngeke angene Naku ke uma umuntu evala iphimbo lami uthi avule umnyango manje siyathi ukuthi uyini umnyango ke uma umuntu avula umnyango evela iphimbo lami hayi uma noma ngulipi libandla uma noma nguyiphi ihlangano cha mnumzane akasasebenzi nato tifile futhi atisekho kokucala nje uyayitonza bekahlala ayitonza wathi uyayitonza futhi usayitonza namanje kusihlo kodwa uma noma ngimuphi umuntu noma ngimuphi umuntu weMethodist noma ngimuphi umuntu weBaptist noma ngimuphi umuntu wePresbyterian noma ngimuphi umuntu weCatholic noma ngimuphi umuntu weChurch of God umuntu weNazarene umuntu wePentecostal noma ngimuphi umuntu loyovala iphimbo lami futhi avule umnyango ngitawungena ngidle naye futhi naye nami ngulo umlayeto loya ebandleni lePentecostal hayi kutama kuvuselela inhlangano yePentecostal kodwa uvuselele sibusiso sePentecost enhlitweni yemuntu ngamunye nguyona ndlela kuphela futhi ngidodla naye nami senda ini sithunywa ebandleni umlayeto ebandleni usifundisani ke usifundisa ini hayi kukhula kamoya cha mnumzane kwehla kwakamoya inekwehla ngaso sonke isikhathi indlela letithunywa ebandleni nemlayeto kuwo wonke umnyaka welibandla wabulahla kuhlelo wonke umlayeto ebandleni libandla lalisekwehleni njalo futhi lalingafuni kumlalela umlayeto ebandleni wawungawahloniphi emahlelo futhi kwenda emaKristu labhasteliwe labitwa kanjalo kunjalo langadi lutho ngankulunkulu noma ngamoya longcwele loko kuliciniso njengoba ngiyimela ngembili kusihlwa emalunga elibandla lamahle lasivuvu kuthi ahlandwe kuphela emlonyeni wakhe wawula wacwayisa betive bebaligala manje ngifuna labanye benu uma nithanza kuthi bavule kubaseRoma kahluko selishumi nakunye livesi lelishumi nesihlanu kuye kule mashumi lamabili nesikhombisa kude nitokhona kukumaka phansi nine nonke bese ke njengoba sekwephuthekile ngitona icaphunela lokhu manje ngaphambi nje kwekusuka ngoba yi manje baseRoma uma nifuna ukubhala phansi 11:15 uya emashumini lamabili
Kuya emashumi lamabili nesikhombisa Pawula wabatshela washo akhuluma nebetive lapho baseRoma wathi uma uNkulunkulu manje lalelani njengoba esivala eminyakeni yelibandla Pawula wathi uma uNkulunkulu akazange asiyekele isihlahla semncuma sasekucaleni kodwa wasijuba ngenxa yekungakholwa ngabe kunjalo na yini leyabangela ukuthi tijutshwe na ngoba tala iPentecost ngabe kunjalo na ngelusuku lwePentecost bahlekisa futhi bahlambalatha moya longcwele ngesikhathi uJesu alapha emhlabeni wathi bambita ngabhelizebuli wathi bekangideveli uthi ungumbhuli noma yini lenye wathi ngiyanithethelela ngalokho kodwa uma moya longcwele sekefikile ningakhulumi ngekumelana naye ngoba wakhuluma ngalokumelene naye angeke uze uthethelelwe kona futhi khumbulani ngesikhathi Jesu athuma abafundi bakhe ningayi kubetive ngabe kunjalo na kodwa ke yanini etimvini etilahlekile taka Israel bathi lahla kanjani na ngeke uhlambalatha moya longcwele babitha moya kaNkulunkulu ngendlo lengcolile bahlekisa ngaye ngesikhathi badansa ngamoya nakanjalo njalo ngelusuku lwePentecost lelo dolopha lelifanako bahlekisa ngawo Titus wababulala ekhathi lapho nengathi yabo yageleta ngendlela yeligede badla abantwana babo lucobo nayo yonke into ulelo khulu lelifanako uthi kunjalo lesinye setive letinkulu kunadotonga etemhlaba siba ngilesiphansi kunadotonga uthi sasakatekela imimoya yomine yemhlaba ngoba leni na kungakholwa uthi leso kwakusiphundi sasekucaleni sihlahla sasekucaleni Israyeli uthi Pawula akasho yini lapho na ngubani lona lombhalo okhona lapho na utholile pet ukuma futhi ufunde kusukela evesini leshumi nesihlanu kuya evesini lemashumi lamabili nesikhombisa ngoba uma kulahlwa kwabo ukubuyiswa kwelive kwemukelwa kwabo kuyoba yini uma kungesiko kuphila kulabafile na ngoba uma sithelo sekucala singcwele nenhlama ingcwele nayo uthi uma imphanze ingcwele nemagala anjalo kodwa uma lamanye alamagala ephulo uthi wena ke ungwemncumo wasendle wafakelwa emkhathini wawo uthi wahlanganyela nawo imphanze nemafutha emncumo ungachoshi wena kulawo magala kodwa uma uchosha kodwa awusuwe lovete imphanze kodwa imphanze letele wena utawuthi ke emagala ephulwa kude mina ngifakelwe yebo ke ephulwa ngenxa yekungakholwa lalelani kungakholwa kulungile chubeka uthi wena ke umenge ukukholwa ungathi chaphi kodwa yesaba ngoba uma uNkulunkulu angawayekelanga emagala emvelo caphela ke nawe kuthi angeke akuyekele bukani ke bumnene nesandla lesilukhuni saNkulunkulu kubo labo labawa sandla lesilukhuni kodwa kini bumnene uma nichubeka ekubeleni uma kungenjalo utawunqunywa nawe nalabo futhi uma bangahlali ekungakholwini batofakelwa ngoba uNkulunkulu unemandla ekubafakela futhi ngoba uma wena wanqunywa emncumeni lo wasendle ngekwemvelo futhi wafakelwa emncumeni lomuhle ngaloku phambene nemvelo atokwenda kanjani ke lawo lekungemagala emvelo afakelwe emncumeni wakubo ngoba angithandi bazalwane ukuthi ningayathi lemfihlakalo Funa nitishayela abahlakaniphile embonweni wenu kuthi lokuphumbuthekiswa kancane yendeka kuIsrayeli kude kungene betive ngalokuphelele kuthi kanjalo Israyeli wonke uyosinziswa njengoba kubhaliwe kuthi kuyovela esiyoni umkhululi kuthi uyosusa kungamesabi uNkulunkulu kuJakobe ngoba lesi sivumelwano sami nabo lapho ngisusa tolo tabo ngabe niyakuthola na Pawula wathi uma Israyeli akhuphuka futhi wabona tibonakaliso lapha kamoyelo engcwele futhi wanqunywa kumbulani ngoba bala umlayeto waPawula umpapatiso egameni laJesu kuphenduka nempapatiso egameni laJesu tibonakaliso netimanga tilandzela likholo futhi bamala futhi bathi bukani siphucukela kubetive ngabe kunjalo na Ake sibone ngikholwa ukuthi kwakuse lapho baqala kubitwa khona ngemaKristu kwakuse Efesu kulungile Antioch manje uma lesihlahla sekuqala sasingwele emagala aso angcwele ihlahla sasekuqaleni futhi ngoba bona abawukholwanga umlayeto wePentecost Paul lebeka ushumayela ngabe kunjalo na uNkulunkulu wawajuba wase uthatha umnquma wasendle lokwakube tive thine wase uyasifakela kude siphile ngeliga kuphila kwaleso sihlahla manje kakhulu kangakanani ke kulolu suku nasala khona umlayeto wePentecost lowehle eminyakeni yelibandla futhi uNkulunkulu ukhona kangakanani kususa leso sihlahla lesidzala sasendle kuso nakanjani bese uvumela lelesinye futhi singene na ngoba utolala ngenxa yekungakholwa manje hlanganisa lokho khacha nalesifundo sanamhla ekuseni uyathi lapho sime khona manje awathi yini sisesikhathini sekugcina sekuthathwa kwelibandla lebotive luhlwitho lwalo nekungeniswa kwamoyela ongcwele kuthi wehlele ethi kwemajuda naJesu kuthi atende athiwe yena lucobo kubeka luphawuti inkulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune nako lapho khona kubuyisa sihlahla sasekuqaleni sibuye emuva esibusisweni singene ku-Israel futhi Jesu ngeke asema ngephandle kweminyango wakho futhi angcongcothe sonke isikhathi kukhona sikhathi lapho atoweneliseka khona futhi ajike lapho-ke wena uyongcongcothwa kodwa awuyuze umthola woda lokhu sisekhona sikhathi woda lokhu kusekhona kuncongcotha ungancemphetisi nganoma yini lengaphansi kwembhaphathiso womoya longcwele njengoba bamthola ephentekosta neluhlobo lolufanako lombhaphathiso wemandla yinto letifanako labatenda lapho ungavumeli lutho kuthi lufake noma yini enhlitweni yakho lengaphansi kwalokho manje kini bangani bami labangemakatholika asenginitshele lokuthide nikholelwa entombini mvo Maria intombi mvo Maria ngekuba ngunina waJesu Kristu wadzingeka akhuphukele ePentecost futhi agcwaliswe ngamoya longcwele futhi wathi phathisa kwemuntu lodzakiwe beka semkhathini walabo labalikhulu nemashumi lamabili waba nembhaphathiso womoya longcwele wakhuluma ngetulimi futhi athi phathisa kwewesifazane lodzakiwe ngephandle lapho ngaphansi kwamoya wankulunkulu uthi uma intombi mvo Maria wadzingeka ukuthi ende loko kude angene engathi emlweni nitawungena kanjani kuyo nanoma yini lengaphansi kwaloko na kucabange nje kunjani mabhaptist kuthi umshumayeli webhaptist emuva lapha ufuna kuqiniseka ukuthi kushiwo kumabhaptist futhi loko kukwanoma ngubani akukhathaleki ukuthi ngubani ngako-ke kujoyina libandla nje nekusho ezibokholo nekuya esontweni njalo ngelisondo ekuseni ngeke kwakusita nakancane wenda inhlekisa ngankulunkulu nje kusekutheni uba ngumkristu sibili noma ungabi lutho nhlobo akube kuthi uyashisa noma uyabanza akube kuthi uphume noma angeke ukhone kuba awuzange sewuyibone inyoni lomhlophe lemnyama awuzange sewumbone umuntu lodzakiwe longakathako awuzange sewusibone soni lesingcwele cha akwendeki abakwendi kukuthi nje ugcwaliswe ngamoya longcwele nankulunkulu aphila kuwe noma awusiko nhlobo ungiko noma awusiko ngako-ke ufanele ukhumbule ukuthi Jesu ume emnyango wakho futhi ukhumbule sethembiso sankulunkulu lapha kuthi utokwenda njalo kulethi insuku lete ngenxa yani na kwala yini leyabangela ukuthi Israyeli ajutshwe sihlahla sasekucaleni na ngoba bala umlayeto wePentecost waPawula futhi niyakholwa yini ukuthi lona ngumnyaka wekugcina welibandla na libhayibheli lasho njalo futhi lithi kutokwentekani kubo na batojutshwa ngenxa yekwala umlayeto wePentecost futhi ye nkulunkulu utobuyela futhi kumajuda futhi wonke Israyeli ngaleso sikhathi uyosinziswa ngoba utobathatha njengesive hhayi umuntu ngamunye kodwa kuwe nami ngumuntu ngamunye ngoba uta kumajuda
Tendo, encwadini yetendo weta kubetive kukhipha abantu kubetive ngenxa yeligama lakhe umlobokati wakhe bantu munye lapha lomunye laphaya lomunye ngalapha futhi usebentana nathi ngebantu ngabanye kungakhathaleki ngeluhlanga sivumokholo noma libala usebentana nathi njengebantu ngabanye sikhehle setimbali sakhe lato sibeka e-altari yakhe kodwa njengemajuda bekahlala njalo asebentana na-israyeli njengesive basive sebantu sive sakhe ngiyajabula kusihlwa kuthi sinalo mlayeto futhi ngijabula kakhulu ukuthi nethamelile nekwethamela kwenu kuthakaselwe kakhulu ngimi ngibonga kakhulu uNkulunkulu somandla ngaye kungivumela ukuthi ngibone lele ngikubonile nekuthi ngikhone kwethula kuleli bandla futhi manje sewusukile enhlitweni yami sikhathi lesithide moya loyingcwele asebentana nenhlitiyo yami angikhonanga ukuthi nthitha usuke bengifanele nje ngihambe nawo kunetintho letimbili lengitivele ngiholeleka ukuthi ngidende ngiya eShreveport eLouisiana ngiyela umhlangano neminakethu mo nemkami lohleti lapho anganitshela emaviki lamane ngicishe ngakhala ngifuna kuya eShreveport ngani na futhi noma ngibane lobekakhona eShreveport uyathi ukuthi kungani manje abakaze babone noma beve into lenjengako bashumayele labavela kuyo yonke indzawo emabaptist netimhlobo letehlukahlukene lenye indvodza yathi yaqala yabeka sandla sayo etikwelibhokisi lelichwa namoya loyingcwele wehlela etikwayo futhi wathi yani eShreveport eLouisiana utotshelwa khona lapho lofanele ukwende wayitshela ligama lami nekuthi ito ngithola kuphi wathi utokutshela ukuthi wendene ngathi lichibi livuliwe ngendasi kwetitebhisi uthi ngawumbhabhathiswa moya longcwele futhi lapho ngako tintfo letifana naleyo bantu bakhuluma netiprofetho netintfo tekubiketela tintfo letenteke khona lapho emkhathini wethu ngase-ke ngithi ngifanele ngiye eJeffersonville futhi ngibhale le ncwadi ngoba angathi ukuthi ngitawuba nesikhathi lesingakanani ukuthi ngibe lapha kodwa uma ngivakalisa lona bese uyabhalwa uma sengihambile emave atochubeka aphile nginemlando lobhalwe phansi lotoya encwadini futhi ngita lapha kude ngikulethe embekweni bandla kuthola kuphefumulelwa kwamoya loyingcwele ngoba bengingatati letintfo leti kwamina licobo liciniso lelo loko kusegameni lenkosi liciniso lelo bengingatati manje ngidiva ngikhululiwe ngitivela kuthi uNkulunkulu usilethele lo mlayeto ngikholwa kuthi sekupheleni kwemgwaco ngikholwa kuthi li-awa selilapha kwendelwe kubonakaliswa kwaNkulunkulu ukuthi endiwe atiwe emkhathini wethu futhi angathi ukuthi kutoba sikhathi lesithe kangakanani kodwa li-awa selisonzele ngekushesha sitawube sibuke loyo lomkhulu ukuthi avuke angahle efike elusukini lwami angahle efike ekuseni angathi angahle abe semkhathini wethu ngo manje angeke sesisho umoya loyingcwele ulapha kuthi usihole kuze kube nguleso sikhathi bona-ke uma lo mholi atoseweta utobe solo agcotshwe ngumoya loyingcwele lo Eliya utoba njalo kusobala lutokuda kodwa utoba ngumholi lotophendulela tinhlitiyo tebantwana noma tinhlitiyo tebantwana tibuyele emlayetweni wababe babuyele emlayetweni wababe wethu losezulwini ngelusuku lwepentekosti ngesikhathi athululela umoya wakhe loku kuthi lelo layini lelincane ngiwusonzete kakhulu nje ngangoba ngingakhona ngemlando nelibhayibheli futhi ngakhombisa ukuthi leyo ndvo yehlile ngco yendlula eminyakeni yelibandla futhi ngiloko-ke namuhla ngakhombisa ukuthi emahlelo lisiqalekiso embi kwaNkulunkulu ngiyethemba ukuthi loko kutindile etingcondweni tenu ngelibhayibheli ngetento tebapostoli ngemlando nako konke kuthi futhi akukaze nangasinye sikhathi kuthi uNkulunkulu ake ahlele libandla lakhe make wemabandla lahleliwe etikhundla tekuphatha temaroma leyikhatholika libandla lemaroma leyikhatholika lingunina wetinhlangano futhi masinyane nje imvuselelo ingabhobokela kunoma nguliphi licembu leprotestani babuyela emuva ngco futhi bente indlo lefanako nelibhayibheli lathi bekayingwadla lenkulu futhi yena bekanemathothakati lokwakungemabandla laphuma kuye kwakufanele kube besifazane kube dingwababani nango-ke ngako-ke sihleli kodwa waphinze washo loko
ningesabi mhlambi lomncane kuyinzando lenhle yababe wena kuninika umbuso ngako-ke kwangathi sonke ngalolo suku ninemamethodist mabhaptist noma ngabe niyini noma ngibani lotovula umnyango ngitawungena futhi ngidle kanye naye kwangathi singabalwa bazalwane bami bothathe wethu kwangathi singabalwa singulowo mhlambi lomncane ngalolo suku kwangathi singaba yingxenye yalowo mhlambi lomncane loyobe ulinzile uma efika njengoba etela kutowucupha emhlabeni jikelele ngoba luhlwitho luyoba semhlabeni jikelele kuyoba nalababili embhedzeni ngiyothatha munye lababili ensimini futhi ngiyothatha munye kuyakhombisa ukuthi kuyoba busuku ngakulolunye luhlangothi lwemhlaba nekukhanya kwemini kulolunye niyabona ngako-ke kukuthi lababili batoba sembhedzeni lababili batoba sensimini niyabona ngitothatha munye kubo kuthi njengoba ngishito manje ekuseni uyobe ugibele wehla ngemgwaco ngaletinye taletinsuku lete ukhuluma namake kuthi utocalada uyobe angasekho utawube uhleli etafuleni unatha likhofi lakho noma kudla kwakho kwasekuseni noma lokuthide futhi into yokucala uyathi uyocalada futhi babe akasekho loko kunjalo impela luyeda futhi asathi ukuthi sikhathi sini kodwa into yakho ukuthi lapho sekwendlulile khona-ke sekwendlulile khona-ke akusekho lutho lolunye longalwenda ngako wena uthi ngikuvile lokho sikhathi lesithe kodwa uyokuva kwekugcina kunjalo kutokwenteka ngoba kulivi lenkosi kuthi khumbulani kuke kwehluleka yini noma ngasiphi isikhathi kulobu suku lobu lobusiphohlongo lebe ngingathi ngikushumayela na kodwa loko Jesu lakusho lapha sekufezekile kuthi kwenteke yonke iminyaka yelibandla ncamashintshe kuthi sibona lo mnyaka welibandla ungena kuko ngco kuthi ngalo kanye lelo awa ngisho nakulokusa ekufanekiseni intombi ndvo sona kanye nje lesikhathi intombi ndvo lelele manje niyakhumbula libhayibheli lasho ukuthi intombi ndvo lelele ngesikhathi kukhala kuvakala bukani umyeni uyeda kubuya kwenkosi ushunyayelwa kwelivi futhi kwabe sekwentekani-ke sikhathi sesisonzele emabhomu e-athomi nayo yonke into seyilungele bashumayeli bagijima etitaladini futhi bacala kumemeta umlayeto futhi ngekushesha nje lapho basenda libandla lelikhulu ngaleso sikhathi intombi ndvo lelele lathi yebo-ke sesibe yi-presbyterian isikhathi lesithe kambe sidodadisha futhi sithole yebo niyathi ngikholwa kuthi sidzinga moya longcwele futhi bhala emaphepha bhukwana nako konke ngawo manje bayacala futhi bathi ningasipha lomunye wawo na futhi tathi cha sinalenelethine ngako-ke ngesikhathi setihambile tiyothola moya longcwele daya kuyokhuleka njengemabandla emabandla lamakhulu lamahle lakwenda kwenamuhla inhlangano ngesikhathi setihambile kuyothola emafutha umyeni wefika ngako-ke batama kumthola manje emabandla lamakhulu tinhlangano imihlangano lemikhulu yemave ngemave ngaye emabandleni lahleliwe athi sitofanele sibuyele esibusisweni sasepentekosti sifanele sibe nebaphilisi bankulunkulu ebandleni fanele sibe nalabakhuluma ngetilimi fanele sibe nebahumushi betilimi sifanele sibe nato tonke letiphiwo leti takamoya ebandleni lethu futhi sitofanele nje sicale imihlangano futhi sicale kukwenda bathola imikhandlu sebacalile kukwenda ngesikhathi basehambile kuyokwenda lokho ngisona kanye isikhathi lapho umyeni efika khona kuthi wathola labo lebe banemafutha etibanentabo futhi bahamba khona-ke tiyafika futhi kwendekani na taphoniselwa ebumnyameni lobungephandle sikhathi senhlupheko lenkulu lapho kuyoba khona kulila nekukhala nekugedla kwematili ngesikhathi umlobokati asezulwini he khona-ke ekupheleni kwaleyo minyaka lemithathu nehafu kutokuta njengoba kwenda josefa futhi wadenta watiwa kubazalwane bakhe kutodala kulila yonke inzawo futhi bayothi bayowehlukanisa imindeni yabo futhi balile futhi bathi watitholaphi leto dibati na futhi logwaziwe labo labamgwaza batombona futhi utodenta yena lucobo atiwe kubazalwane bakhe manje utama kudenta yena lucobo atiwe ebandleni lakhe futhi bamfucele ngephandle futhi usemile anconcoza athi ngabe ukhona yini lo munye futhi ekhathi lapho na munye longavula futhi angingenise futhi ngikhulume nawe na Oh, ngiyajabula. Ngibonga kakhulu ukuthi cishe eminyakeni leminingi leyendlulile, cishe eminyakeni lengamashumi lamabili nesiphohlongo leyendlulile, ngathi vela lokho kungconcotha enhlitweni yami. Uthi mine wangena bengisolo ngidla naye, naye kanye nami kusukela kwathi nhlo. Uthi ngemukela sibusiso sePentecost, ngemukela moya longcwele. Ngaphaphathiswa egameni laJesu Kristu kukokuthethelelwa kwedono tami. Ngiso kuphela sikhathi lengake ngaphaphathiswa ngaso empilweni yami. Kanye ngesikhathi ngisengumfanyana nje, akekho lobekangangitshela ukuthi kwakunabo nkulunkulu abathathu. Cha, bewungeke uhlohle lokho kwehle ensanyeni yami. Awukwathi kukunika noma ngubani lowathi noma yini, lowathi kokuthi nkulunkulu uyini. Kunjalo ngawo ngesithathi ngibhaphathisa umshumayeli wasebaptist wangibhaphathisa ngathi ngifuna ukubhaphathiswa egameni lenkosi Jesu Kristu. Dr. Roy E. Davis wangibhaphathisa egameni lenkosi Jesu Kristu ngesikhathi ngisengumfana nje. Niyabona na, kunjalo ngako ke ngakukholwa ngihleli nako futhi ngiyathi ukuthi kuliciniso livi laNkulunkulu leliphakathi. Kunjalo, kunjalo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngathi ngilomnye wabo. Ngilomnye wabo. Lomnye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngathi ngilomnye wabo. Ngilomnye wabo. Lomnye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngathi ngilomnye wabo. Naloku labantu bangeke bafunde ukuthi babe ngibo noma bachoshe ngelidumo lelive, bonke bayemukele iPentecost yabo baphaphathiswa egameni laJesu. Futhi bayasho manje kubo bobabili labakhashane nasendzaweni letehlukene emandla akhe namanje asafana. Ujabula kakhulu ukuthi ngathi. Awujabuli wena? Uma ujabula phakamisa sandla sakho. Lomnye wabo. Lomnye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngathi ngilomnye wabo. Wake waba ngwakhe utawuba ngetulu kwesono sonke ngeligama laJesu Kristu. Wothe mnakethu ufune lesibusiso lesidohlanda inhlitiyo yakho esonweni. Lesidoxalisa kukhala kwetinsimbi tenjabulo futhi sidogcina umphefumulo wakho uvutha emalangabi. Uyavutha manje phansi enhlitweni yami oludumo egameni lakhe. Futhi ngiyajabula kuthi ngathi lomnye wabo. Oh, lomnye wabo. Lomnye wabo. Ngijabula kakhulu kuthi ngathi lomnye wabo. Hallelujah. Lomnye wabo. Lomnye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngathi ngilomnye wabo. Bebabuthene egameni lelisedulu, bonke bakhuleke egameni lakhe, baphaphathiswa ngamoya longcwele, kwase kufika emandla enkonzo. Manje loko labentela kona ngalelo langa utawe unentela lokufana ku. Ngijabula kakhulu. Manje ake sichawulane tandla ngaphambili emuva nanzawo tonke. Lomnye wabo. Lomnye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngathi lomnye wabo. Lomnye wabo. Lomnye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngathi lomnye wabo. Oh, lomnye wabo. Lomnye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngathi lomnye wabo. Lomnye wabo. Lomnye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngathi lomnye wabo. Lomnye wabo. Lomnye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngathi lomnye wabo. Lomnye wabo. Lomnye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngathi lomnye wabo. Awujabula ukuthi ungilomnye wabo na? Ngiyakuthanda lokho. Licembu lelinemsindo. Amanda Kaini, 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 Amanda K
I say unto thee, repent, yea, repent and be converted, yea, that all your sins may be blotted out. The time of refreshing has now come from the presence of the Lord. Yea, I say unto thee, my people, hearken to the voice of my prophet that I have sent unto thee to declare unto thee this present truth. Yea, I say unto thee, be established in the present truth. Yea, this more sure word of prophecy, yea, that has come to thee from my word. I say unto thee, I will confirm this word into thee as the days go past, saith the Spirit of the Lord.
Sikubonga kanjani pho wena babe nebuhle bakho buhle nekihawu kithi sine labangakafaneleki kucabanga ukuthi utocinisekisa umlayeto wakho manje Nkosi lowethembise bantu ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi tihawu takho tingaphumula etikwabo uma kukhona noma ngibani lapha longamathi njengemsinzisi ningafuna kumthola khona manje etinhlitiyweni tenu njengemsinzisi ningema ngetinyawo tenu sisaninikelela umkhuleko na wathi yena wenda lo mlayeto lapho futhi bekafuna kuqinisekisa livi lakhe kini uma bakhona labanye lapha labangamathi futhi akaze awemukele umoya wakhe ukhuluma nawe.
All right, that one back there, would you just stand up to your feet, brother?
Kulungile lo emuva lapho ungavele ume nje ngetinyawo takho mnakethu na ufuna kubhaphathiswa kumoya longcwele nguloko mnakethu na uNkulunkulu akubusise mani lapho ukhona ngabe ukhona lomunye longathanda kusukuma bese uthi ngingathanda kubhaphathiswa ngamoya longcwele uNkulunkulu akubusise mnakethu uNkulunkulu akubusise kuhle lokho vele ume nje ngetinyawo takho chubeka ume ngetinyawo takho. Angaba khona lomunye longathanda kwemukela moya longcwele futhi abhaphathiswe longathanda kuphendula emkhulekweni yethu khona manje kubhaphathiswa ngamoya longcwele na ngabe ukhona lomunye ngaphambi kokuthi ngisho lengilungela kukusho longathanda kuma futhi afakwe ekhathi na oh ungabalwa yini njengalomunye wesibaya sakhe ungakwenda na ungabi nabala ngekhathi ugathe futhi ulinze lowo mbono ukuthi ubone uyabuya futhi ungafuna yini kuba sisa sakhe noma ungafuna kuba ngumthana wakhe uNkulunkulu lothukuthele ngaloko kusa akukho lutho ngaphandle kwengathi yaJesu layo yibona yena ngeke bulunga bakho belisondo buyoba lide kuye kude ngaphandle kwengadi holy gugu logo kukeleta logungenda nibe mhlophe njenge lithwa kude lomunye umthondo lengwatiko kude ngaphandle kwengadi yaje so yini lengageza sono sami kude ngaphandle kwengadi yaJesu yini lengangenda ngiphelele futhi kude ngaphandle kwengadi yaJesu oh kule gugu logo kukeleta logo ngenda ngibe mhlophe njenge lithwa kude lomunye umthombo lengiwatiko
kude ngaphandle kwengadi yaJesu. Kude ngaphandle kwengadi yaJesu. Logo ngiko konke kulunga kwami. Kude ngaphandle kwengadi yaJesu. Ngabe ikona yalomunye na? Oh, kuligugulo. Akukho lokungema mnakethu tsatse. Umhlaba uyacwila, sewuhambile. Njengelichwa kude lomunye umthombo leng. Wathi go lutho ngaphandle kwengadi yaJesu. Kancane Teddy, uma uthanda kukhona umthombo logcwaliswe ngengadi lemunywe emithanjeni ya Emmanuel. Manje bangani nine lenime ngetinyawo tenu leni lenitama kwemukela bumnanzi benkosi Jesu. Lona kanye leli Bhayibheli lisitshela ukuthi letinto leti tiyokwenteka tafezwa ncamashi nje ngendlela lakwethembisa ngayo. Manje sethembiso kwasho Petru singesenu nesebantwana benu nakubo labakhashane nalabaningi inkosi uNkulunkulu wethu leyobabita. Usukume ngoba ufuna sibusiso sankulunkulu sibe sethi kwakho kuthi njengenceku yakhe ngiyakukhulekela, ngitawukhuleka ukuthi uNkulunkulu akuphe umbhaphathiso womoya olungcwele. Futhi ngiyatibuta ukuthi bewungakwenda yini lokhu enhlitweni yakho uma ucotho, uma bewungenda lesethembiso uNkulunkulu. Nkulunkulu, mina kusukela kulesi khathi lesi ngime ngetinyawo tami ngifuna lo mbhaphathiso womoya olungcwele. Ngitawukhuleka njalo njalo kuthi ngilinze ute ungigcwalise ngamoya olungcwele. Ungasenda yini leso sethembiso uNkulunkulu? Ngikuphakamisa tandla takho na, ngitokhuleka njalo 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 ute ungigcwalise ngalobu mnanzi nebumnene bamoya. Nginikela umkhuleko wami ngani sisakho samsathi inhlokotethu. Babe wethu losezulwini bayimhlomelo yebukhona bakho. Bayathi ukuthi lamavi aliqiniso ngoba angewakho. Bayathi ukuthi aniketwe ngamoya longcwele ngoba alivi laNkulunkulu. Kuthi bakholisekile kuthi badzinga wena, kuthi badzinga bomnanzi bamoya loyingcwele empilweni yabo kuze ubanikete emandla ekunqoba. Kuthi bathokwemukela emandla lavela ngetulu, bemukele emandla ekuphila impilo yemKristu, kude bemukele emandla ekunqoba tilingo. Njengoba liculo lebesisanza kulihlabela nje babuthana ekamelweni lelisetulu futhi bebakhuleka egameni lakhe, babhaphathizwa ngamoya longcwele nemandla enkonzo efika. Ngiloko labakufunako emandla enkonzo kuthi ete ethi kwabo. Ngiyakuncusa wena babe njengenceku yakho njengoba ubabonile baphakamisa tandla tabo bende sifungo kuwe nesethembiso sekuthi abayuze bayekele ngeke basibeke eceleni kodwa batokhuleka ute ubagcwalise ngoze encenyeni legcwalisako yobukhona bakho lobungcwele empilweni yabo. Nginikela umkhuleko wami ngenxa yabo Nkosi njengenceku yakho ukuthi batogcwaliswa ngamoya longcwele. Nkosi, ngikhulekela ukuthi abana usuka kulendlu yekukhontela kuze kwenteke lokho ukuthi batoba lapha kuze kube ngulowo nalowo mphefumulo ugcwaliswe ngamoya longcwele. Siphe kona Nkosi. Wena uNkulunkulu somandla wabonakaliswa enyameni kususa tono telive. Wena wavuka ngelusuku lwesithathu wakhuphukela ngetulu. Kuthi wena ulapha kusihlwa emkhathini wethu nasegameni lamoya loyingcwele. Futhi siyakhuleka babe kuthi wena inkosi yethu leligugu utogcwalisa ngamunye wabo nawe lucobo. Futhi kwangathi bangaba sisibusiso embusweni wakho naseveni lelitako. Futhi ngalelinye lilanga lapho sewufikile ekugcineni kwemgwaco loko kungahle kube ngunamuhla noko. Asathi ukuthi kutoba nini kodwa kwangathi ngingakhona Nkosi ngibalwe emkhathini walabo labaya eluhlwithweni. Kwangathi laba kungaba ngibo labangena eluhlwithweni. Kwangathi wonke umuntu bukhona baNkulunkulu nawo wonke logcwaliswe ngamoya lo waNkulunkulu angangena eluhlwithweni. Ngenisa laba kusihlwa babe bangebakho manje ngibanikela kuwe ngeligama laJesu Kristu. Amen.
manje ngifuna nini nonke linime ngakulabantu laba lona moya loyingcwele nisukume nibeke tandla tenu eti kwabo. Tombo lo qualiswe ngati lemunywe emithanjeni ya Emmanuel netoni tapugusha ngaphansi kwaleso sikhukhula kisuka longeli balala toleli cala Isuka longeli balala toleli cala Isuka longeli balala toleli cala Netoni tapugusha ngaphansi kwaleso sikhukhula Isuka longe libalala to Leli cala Lisela lelalifa lathokoda kubona lo mthombo ngelusuku lwalo futhi nangomine lapho noma nje ngimubi njengalo Nikeze gusuge tonge tono tami Nikeze gusuge tonge tono tami Nikeze gusuge tonge tono tami Netoni tapugusha Ngaphansi kwaleso sikhukhula Kisuka longe libalala toleli cala
Now raise up your hands to God and just give him praise Say thank you Lord I raise you my feet I give you praise
Manje phamselani tandla tenu kuNkulunkulu bese nimnikala udumo nje Tsani ngiyakubonga Nkosi Ngiphakama ngetinyawo tami ngitokudumisa ngitokubonga ngetibusiso takho ngebumnene bakho nange kungipha umbhabhatiso womoya longcwele ngiyakubonga Nkosi ngiyakubonga Nkosi ngibonga wena uNkulunkulu othandzekako ngekusipha wena ugcina sethembiso sakho wena washo njalo siyakukholwa Ani chabuli na tsanini ayibongi Nkosi. Thedi ake ngiganye nje futhi sithola bantu labanengi labangaconzi lokhu kufana neluzulu kimi.
Sithola abantu labanengi labangaconzi. Kungani sijabule futhi sikhuleke kangaka sesiwela iJordani saya eveni lelihle laseKenan futhi lokhu kufana neluzulu kimi. Ologu kufana nelizulu kimi Ologu kufana nelizulu kimi Osesiwele iJordane saya eveni lelihle laseKenani futhi lokhu kufana nelizulu kimi Oh uma ngijabula ngiyahlabela futhi ngiyamemeta devele akakukholwa ngiyabona Kodwa ngigcwaliswe ngamoya akunakungabatha futhi nguleyo indzaba ngami Onglogo ilizulu kimi Akabonga uNkulunkulu oloku kufana nelizulu kimi Sengiwele iJordane ngaya eveni lelihle laseKena futhi loku kufana nelizulu kimi
Don't
akunijabulisi na kuhle chawulana nalomnye umuntu uthi ayibongwe inkosi loku kufana nelizulu nkosi amelikama la Jesu Gana wegu tabuga newelusizi Lito kuniga njabulo nendututo Litate no magu pila uyakona Kama liliku Oli mnanzi gangaga Sembali mshaba negwe taba kweli zulu Kama liliku Oli mnanzi gangaga Semba le mshaba negwe taba kweli zulu Melikama la Jesu siya kotama Siwa skulega etinya wentake Ngozi ema kos ezuli niswe kelisa Lapo luhambo lwetu selfezwe Kama leliku Oli mnanzi gangaga Semba limtaba negwe taba kweli zulu Kama leliku Oli mnanzi gangaga Limnanzi gangaga Semba limtaba negwe taba kweli zulu Manje ngekuthula netinhloko tethu tikhotseme. Kama la Jesu. Jengeli hawo bonke bosochaka. Lapho tilingo tikudungeleta. Perfumula nje lelo kama lelingcwele ngemkhuleko kama leliliku Oli mnanzi kangaka